Good evening, friends. It's a great privilege to be back here in the
Sanibona kusisha bangani kuyi inhlanhla enkulu kubuyela lapha endlini yenkosi kulobu busuku enkonzweni futhi sisalokhu siphila ngemana kusukela kulokhu kusa ukuthi imphefumulo yethu ibusiseke kakhulu impela ngobukhona bakho obukhulu futhi manje kulobu busuku siqala ngendaba ethi isikhala phakathi kweminyaka yebandla eyisikhombisa nezimpawu ezisikhombisa futhi bekikhuluma nje kulentambama kumngani futhi mhlambe inkosi ithanda ngesinye isikhathi ngalelihlobo uma ingangithathi ngiyise ekhaya noma ngifanele ngibuye ngingayi phesheya kwezilwandle noma ukuthize ngithanda ukushaya futhi emacilongweni okugcina ayisikhombisa nebo futhi konke kuhlanganiswa yibridge ndawonye bese ke nazo izinhlupheko zokugcina ezisikhombisa kulokhu futhi kuhlangana thaxa ndawonye ngo njengoba sizobona njengoba sihambisana ngakho kulo busuku sithathe ukuthola ukuthuliswa ngingahle ngithi nje ukwelula kancane kulobu busuku ngisho nane masinya nje uma sengibuya lapha manje konke kushumele ngikwenze Phoenix angizange nakanye ngize ngisho nezi nebo kunjalo futhi ohe ngashumayela kanzima kanjani futhi okwe ngiyakholwa kokuyizinkonzo ezingamashumi amabili nesikhombisa ngaphandle kokusha izwi kodwa isimo sezulu sendawo lapha niyabo kulula nje kubi nje khona lapha isigodi nje kuyisimo sibi nje emuva lapha futhi sokuba nempilo niyazi engikukondile kukubi futhi noma yimubi umshumayeli une okhulumayo unomphimbo mubi kwasokuqaleni nje umngane wami ngudokotela wabuka emphinjeni wami ngesinye isikhathi ukubona ukuthi yini engalungile wathi lutho wathi unamaqhubu nje ezintanjeni nje zephimbo lakho lapho wathi lokho kusukela ekushumayeleni awu ngithi nje ukuba njalo niyazi lokho kwangenza ngazizwa ngingcono inqobo nje uma bekungabhekiselwa ekushumayeleni yabo bekungakuhle ngokombuso kaNkulunkulu manje singahle singakwazi ukuphatha emzimbeni wethu uPaul lukaJesu Kristu njengoba kwenza uPaul ekushayiweni kodwa singahle siphathe uPaul wethu ekushumayeleni futhi sinikeze iphimbo lethu ngokumelana nezinto engalungile ngakho siyabonga ukuthi asisadingi ukuba sisaphinde sishaywe ikakhulukazi kuze kufike lesi sikhathi ngakho sisi bangaki phakathi lapha ufunde ethi sikhathisini banumzana na noma oyizwile niyazi sikhathisini banumzana na lokho kungihluphe kancinyane impela uma ningakayifundi ngivisa ngandlela thize uma beningathola ukuba niyizwe noma ngandlela thize kuthe kungihlupha bengifuna nje ukuqathaza lokhu ngaphambi kokuqala inkonzo cishe iviki noma izinsuku eziyishumi ezedlule ngangiphazamiseke kakhulu ngavele nje angizange nje angithathanga izinkonzo kumba noma yini ngoba ngangingakwazi kwakubonakala sengathi kwakungaba yinto eyayimbi futhi ngangingazi nje ukuthi kwakuyini ngakho ngokunye ukusa kusesekuseni ngavuka ukuba ngenyukele eSabino Canyon okungukuthi kusukela endlini kuthi akube imizuzu engamashumi amathathu ukushayela uya noma amashumi amane kuya enhlokweni yeSabino Canyon bese ke kuba khona umgwaqo uhamba amamayela ngamashumi amathathu kwenyukele entabeni yize ucakile phezulu lapho ngingaba lapha ukwadule lapho kungamashumi ayisishiyagalombili namashumi ayisishiyagalolunye khona manje bese kuthi ke emizuzwini ngamashumi amathathu kube ngamafiti ayisishiyagalombili ekho liyabo esiqongweni sentaba sasisePhoenix maduze nje lapho kwakungamashumi amabili nento amazinga ngamashumi amabili nesishiyagalombili babe futhi meze ichibi lokubhukuda nabantu bebhukuda futhi cishe zengamashumi amane kushayela usuka lapho wakungamashumi amane ngaphansi kwezingaqo eFlagstaff niyabo lowo ngumehluko kusukela kwimisinga esenhla nokwatulo nokunempilo impela kwabezifo zesifuba somoya nokungenokunye kodwa manje ngenyukela engoxweni ngase ngikhwela ngiya phezulu kakhulu ngakho konke ngangakuhamba futhi ngangacela inkosi ngisahle ehlezi phezulu phakathi lapho ukuthi kwakuchaza ukuthini konke lokhu nokunye nobunye ngakithe ukukhathazeka futhi ngangingazi nje ukuthi ngenze njani futhi ngenkathi ngisakhuleka kwenzeka into exakile ngifuna ukuba qotho manje ngingahle ukuba ngangizunywe ubuthongo kungahle ukuba kwakukade kufane nokufikelwa yisiyezi noma kungahle ukuba kwakukade kungungu ngumbono ngithi ukukholwa ukuthi kuthi akufane nombono lokho nganginike izandla zami ngithi inkosi kuchaza ukuthini lokhu kuqhumana futhi yini lezi zingelosi ezisikhombisa esixukwini sesivivane zingiphakamisa zingisusa emhlabathini futhi zijikela ngasempumalanga kuchaza ukuthini na ngangimlapho ngisemkhulekweni futhi kwenzeka into ethize futhi manje into ethize yawela esandleni sami futhi ngiyazi uma ungaziqondi izinto zikamoya kungahle kubonakale kuxake ngempela kodwa into ethize yashaya esandleni sami futhi ngenkathi ngibheka kwakuyinkemba Nesibambo sasenziwe ngeparele, iparele lihle kunawo wonke ngake ngawabona nesivikelo neyazi lapho. Ngikhona ukuthi isingeso kuvikela izandla zakho zingakwazeki neyazi. Ngenkathi abantu babelwa ngababili, sasiyigolide. Lo sikele nkemba lwalungelude kakhulu. Kodwa nje lwalubukhali njengerazor futhi kwakuyisiliva likhazimulayo futhi kwakuyinto enhle kunayo yonke ngake ngayibona. Yasenela nje khaxa izandla zami futhi ngangiyibambile ngathi ayiyinhle nje leyo ngayibuka ngase ngicabanga kodwa uyazi ngangihlala njalo ngiyesaba inkemba ngathi nje ukujabula ukuthi ngaphila ngaphandle kwezinsuku ababezisebenzisa ngazo ngoba ngiyawesaba umese futhi ngakho ngacabanga bengingenzani ngalokho na futhi ngisabambile ngesandla sami iphimbe livela ndawo lathi leyo inkemba yenkosi uqobo yase isuka kimi Awu ngamangala ukuthi kwakuchaza ukuthini leyo inkemba yenkosi uqobo ngase ngicabanga ukuba belithe inkemba yenkosi bekungahle ukuba ngikukondile kodwa lathi inkemba yenkosi uqobo
so I may not have this right
ngakho ngingahle ngingakutholi kahle lokhu kodwa ngacabanga yinye kuphela inkosi uqobo lo nguNkulunkulu nenkemba yayo yile ibukhali kunenkembe sikanhlangothi zombili niyabo futhi nihlala kimi namazi ami niyabo futhi ngangacabanga ekulweni kwababili niyabo futhi njengoba ngiqonda angiqondi nelilodwa igama lakho kodwa noma wodwa umgomo wokulwa kwababili kodwa okwedlula konke kokuqonda kwami umese ushaya ngokuvundla bese kuthi ke ugcineni izinkemba uma zikhiya isitha nawe nikhiya izinkembe kanje bese ke kuthatha amandla endoda alwa omabili ngoba niyabo Inkemba yayo ingakhonjwa enhliziyweni yami neyami kweyayo kodwa ziyakhiwa njengemimese yethu ishayana yodwa bese ke iyashaya bese kuthi ke izinkemba zihlangane ndawonye naleyo engaphushela enye phansi inkemba iqonda ngqo enhliziyweni Ngakho kuthatha nakuba ngisho inkemba ibe yizwi kuthatha isandla sokukholwa kunamandla ukulibamba lapho ukulilethe enhliziyweni yesitha manje ngingazazi lezi zinto kodwa nje konke ngikwemukele kuye engingakusho ngilitshelile ngakho lokho niyazi ngikholwa ukuthi kwakungesiyo yini inkosi yethu eyathi konke lokho eyayikwemukele kubaba ukuthi yayikushilo futhi ayikho dlanga lutho na futhi ngakho sifuna ukwenza lezo zinto njengoba zifika nje manje uma nizohlakanipha ngempela futhi nikhuleke ngineqiniso ukuthi nizoqonda into ethize masinge impela manje into engithemba ukuthi iyembulwa manje kule ncwadi zonke siphenge manje esahlukweni sesihlanu sencwadi ethiwa isambulo sika Jesu Kristu Manje kusase busuku uphawu lokuqala ukuthi izimpawu ezine zokuqala ziyavulwa ngabagibeli bamahashi abane oyedwa kulolo nalolo phawu olushaya umhlaba bese kuthi ke mhlambe azizukuba zinde kuze kube semva kokuba sedlula cishe umzomluko oyosibili oyosithathu cishe ngolosini bese ke ngicabanga ukuthi kolwesithupha nolwesihlanu olwesithupha nophawu lwesikhombisa mhlawumbe zizoba zinde kakhulu ngakho mhlawumbe kuzoninika isikhathi esincane kubamba ukuphumula okuncane sihlo sokuqala izinkonzo lapha ngiyakholwa ngelesikhombisa ebusukini beviki futhi ngizoba semsamo ligamenxe lesikhombisa ngo bese kuthi ke lokho kungasikhipha phakathi lobusuku ngakho ngeke ngehora kulokhu kusa bengingakuqondile lokho ngivele nje angazi ukuthi nini ngoba angazi ukuthi umgibeli wokuqala uyini angilwazi lwesibili olwesithathu olwesine olwesihlanu olwesithupha noma upholo sikhombisa mina kulo mzuzwana angazi niyabo ngethembele kuye nje ngakho yingalokho ngizama kuleli viki ngomusa kaNkulunkulu ukusiza ngikhona lokho uma niqonda ngokujulile niyazi emibonweni ungeke wazembule izinto uzovunyelwa ukuzembula kukangaki nonke ningizwe ngithi hamba uyongena endlini mhlambe isigqoko sibekwe lapha nalo mntwana othize noma kunjalo akazi ukuphiliswa leso size sibekwe ngapha ngeke ngabatshela noma kanjalo ngeke ngasigudlulela lapho sifanele sibe njalo sigudluke ngenye indlela ethize omunye umuntu uzofanele asithathe futhi asigudluze futhi yonke into ibe ngenqubo khona ke kungembulwa ngakho-ke manje yibani semkhulekweni manje ngaphambi nje kokuba sisondele encwadini asikhulume kuye namakhanda ethu ekhotheme
Lord Jesus we are altogether insufficient we will not try by no means to approach this
uzijesu asenele ngakho konke singezama ntobo ukusondela kule ncwadi engcwele kuleli horo lingcwele kakhulu imiphefumulo elenge siphethweleni sesikhathi ngaphandle kokucela nkosi ukuthi okunguyela kuphela ongembula le ncwadi ukuthi angeze ngaphambili manje ebuzise imizamo entekenteke yenceku yakho
bless the word as it goes forth May it go in the power
Buzise izi njengoba liphuma kwangathi lingahamba ngamandla kamoya futhi kwangathi umhlabathi wokomoya we labo abalambayo futhi bomela ukwazi kulunga nokwazi intando kaNkulunkulu kwangathi lingawela phakathi lapho futhi liveze inhlobo yalo
Grant it Lord all praise shall be thine
Sibe khona Nkosi lonke udumo luzoba ngolwakho kwangathi abalambile nabomile bangathola ukudla nokuphuza kulobu busuku ezwini sikucela egameni likaJesu okungaye isambulo singesakhe amen
Manje
sizophenya esahlukweni sesihlanu manje lokhu akusize izimpawu ezisikhombisa yisikhala phakathi kweminyaka yebandla nezimpawu ezisikhombisa manje kukhona futhi isahluko sesithupha futhi bekukhona isahluko sesine njalo sesambulo futhi kulokho kuthe nje ukwembula into ethize eyayizokwenzeka emva kokuba ibandla lenyuka ukuthi ibandla liyenyuka esahlukweni sesithathu sesambulo futhi alibuyi kuze kube yisahluko seshumi nesishiyagalolunye sesambulo niyabo Ngakho-ke ibandla ligeja ukuhlupheka ngiyazi lokho kuphambene cishe impela nawo wonke othishe ngake ngakhuluma kuye kodwa angiqondile ukuba nokuphikisana ngiqonde ukuba ngumfowenu kodwa ngifanele ngifundise njengoba ngilibona nje uma ngingakwenzi ngeke ngalihlanganise ndawonye niyabo futhi manje noma ngabe lenyuka ngaphambi kokuhlupheka noma emva kokuhlupheka ngifuna kwenyuka nalo yileyo into enkulu Ngakho lezo zinto sivele siyacabanga nje ngoba ngaphandle kwemfundo ngiyafanekisa ngiyabuka bese ngibona ukuthi kuyini noma bekuse testamenteni elidala okungumfanekiso noma isithunzi selisha bese ke ngiba nomqondo thize ukuthi elisha liyini Yebo njengokuthi uma uNoah wangena emkhunjini ngaphambi kokuba kungene kuhlupheke umfanekiso kodwa ngisho nangaphambi kukaNoah yabo wangena emkhunjini uEnoch wenyuka yabo ngaphambi kokuba kwenzeke noma yini noLoti wabizwa ukuba aphume eSodoma ngaphambi kokuba kungene neliloto ichashazi lokuhlupheka lembubhiso kodwa uAbrahama waye ngazo zonke isikhathi ngaphambi kwakho niyabo imifanekiso kodwa manje sizofunda ivesi lokuqala ngizofunda amavesi amabili noma amathathu okuqala alo ngase ngibone esandleni sokunene sakhe owayehlezi phezu esihlalweni sobukhosi incwadi ilotshiwe ngaphakathi nangemuva inamathiselwe ngezimpawu ezisikhombisa
and I saw a strong angel proclaiming with a loud voice
Ngase ngibone engele osenamandla imemeza ngezwe elikhulu ithi ngubani ofanele ukuvula incwadi nokuqaqeza impawu zayo na futhi kwakungekho namunye ezulwini nasemhlabeni nangaphansi nangaphansi komhlaba owayenamandla okuyivula incwadi abuke kuyo incwadi enje pho
And I wept much because no man
Futhi ngakala kakhulu ngokuba kungafunyanangwa namunye ofanele kuyivula incwadi abuke kuyo manje nikhuluma ngokungafanele engafanele ngisho nokuyibuka kungekho namunye engekho ndawo
And one of the others said unto me weep not
Futhi omunye wamalunga wayesethi kimi ungakhali bheka enqobini ngonyama yesizwe sakwaJuda impande kaDavid ukuba ivule incwadi nokuqaqa izimpawu ezisikhombisa Ngase ngibona futhi bheka ngaphakathi kwezihlalo zobukhosi nezidalwa ezine ngaphakathi kwamalunga kumi iwundi kungathi lihlatshiwe linezimpondo ezisikhombisa namehlo ezisikhombisa angomoya bayezikhombisa bakaNkulunkulu abathunyelwe emhlabeni wonke Futhi leza futhi layithabatha incwadi esandleni sokunene sakho wayehlezi esihlalweni sobukhosi Sizojukuyeka kancane lapho imizuzwana embalwa ekufundweni kwesambulo sesihlanu sehle sizise siyofika ekufakeni ivesi lesikhombisa Lencwadi yezimpawu ezisikhombisa yembulwa ngesikhathi semidumo eyisikhombisa yesambulo seshumi manje uma ukumhaka phansi aziphenye isambulweni seshumi umzuzwana nje ukuze nithole ukuqonda ngaphambi kokuba singene kukho manje lokhu kusesikhathini sokuphela ngokuba lalelani Ngibona engengelo senamandla yehle ivele ezulwini yembethe ivu nothingo lenkosikazi luphezu kwekhanda layo uma niqaphela lo nguChrist yabo isizathu uyena iTestamenteni elidala wayibizwa ngengelo yesivumelwane futhi uza ngqo kumaJuda manje ngokuba ibandla seliqediwe yabo kulungile Nobuso bayo bunjengelanga nezinyawo zayo zinjengezinsika zomlilo Ngiyakumbula leyo ngelosi esambileni sokuqala na into efanayo ngelosi isithunywa futhi isithunywa kwaIsrayeli yabo ibandla selihlwithiwe yabo manje noma lilungele ukuhlwithwa uzela ibandla lakhe manje ebhekisana futhi iphethe esandleni sayo incwadi encane evulekileyo Manje lapha yayivaliwe lapha futhi inamathiselwe ngophawu futhi lapha ivuliwe kade ivuliwe selokhu kwaba yileso sikhathi sokunamathisela ngophawu singena kukho kulobu busuku manje incwadi isivuliwe incwadi ncane esandleni sayo kwesayo yayivuliwe oh ukuthi ilanga likanjani njengezinsika lendalo umzuzu nje ake ngiqale emuva lapha futhi ngifunde futhi iphethe esandleni sayo incwadi encane evulekileyo yayisimisa unyawo lwayo lokunene phezu kolwandle nonyawo lwayo lokhohlo phezu komhlabathi futhi yamemezwa ngeze elikhulu njengokubhonga kwengonyama siyazi uyingonyama yesizwe sakwajuda ngapha uyiwundlu kodwa lapha uyingonyama nebo nalapho isimemezile imidumo isikhombisa yezwakalisa amazwi ayo manje ujohane wanika umsebenzi wokuthunywa ukuba alobe lokho akubonayo ngakho umphostoli nomprofethi wacosha ipeni lakhe ukuba kulobe nalapho imidumo isikhombisa isizwakalise amazwi ayo ngase ngiza kuloba kepha ngezwe izwi livele ezulwini lithi kimi namathisela ngophawu okukhulunywe yimidumo isikhombisa kodwa ungakulobi manje lokho esingakwazi lokho kusazokwembulwa akukho empalweni ongcwele okushiwo yileyo midumo futhi ingelosi engayibona imi phezu kolwandle naphezu komhlaba yayisiphakamisela ezulwini izandla sayo manje lalelani futhi yafunga yena ophilayo ukuze kube phakade naphakade owadala amazulu nokukulo nomhlaba nokubone akusayi kubakho isikhathi bhekisisani nanti ivesi engifuna ukufinyelela kulo kepha ngezinsuku zezwi lengelosi yesikhombisa lapho isiza kubethe icilongo imfihlakalo kankulunkulu isiya kube ifeziwe njengalokho azazise izinceku zakhe abaprofethi manje niyabo imfihlakalo yale ncwadi yezimpawu eziyisikhombisa iyokwembulwa ekubethweni komlayezo wengelosi yebandla esikhombisa niyabo ingelosi yesikhombisa iqala ukubethe icilongo futhi nantso imilayezo ilotshwe yakhishelwa lapho futhi sinawo ethephini nangesimo sencwadi
The mystery of God should be finished.
Manje ekuqaleni kokubetha kwecilongo lomlayezo ifihlakala kaNkuluNkulu siyakuba ifeziwe yabo ngalezo sikhathi manje sizoqaphela incwadi yemfihlakalo kaNkuluNkulu ayimbulo kuze kubetha icilongo lomlayezo wengelosi yesikhombisa manje lamaphuzu yazoba semqoko ezimpawini ngiqinisekile ngoba ifanele konke nobuncini kubophane ndawonye manje ilotshwe ngokuyimfihlakalo ngoba akukho muntu akekho ndawo oyaziyo uNkulunkulu yedwa uJesu Kristu niyabo manje kodwa incwadi eyimfihlakalo incwadi yokuhlengwa sizongena kulokho esikhashana neni Futhi manje siyazi ukuthi le ncwadi yokuhlengwa ayizukuqondisiswa ihlolisisiwe iminyaka yebandla ezithupha kodwa hayi kugcineni lapho ingelosi yesikhombisa iqala kubetha icilongo lemfihlakalo yayo isonga konke obekuswelakele laba bafo abakuhlolisisayo Nezimfihlakalo yehle ivela kuNkulunkulu njengezwi likaNkulunkulu futhi lembula zonke inyaya isambulo sikaNkulunkulu khona ke uNkulunkulu naye yonke enye into iyaxazululwa zonke izimfihlakalo inzalo yenyoka lobuqini nanoma yini okunye kuzokwembulwa manje niyabo angikuthaki nje lokho yiloko kungisho kanje inkosi ngizonifundela khona encwadini ukubethe kwecilongo lomlayezo wengelosi yesikhombisa ifihlakalo kaNkulunkulu siyakube ifeziwe eyaziswe ngabaprofethi bakhe abangcwele lowo ngabaprofethi olobe izwi Ekubetheni kwecilongo lonyaka webandla wesikhombisa unyaka webandla ugcina konke bekuswelakele ukuthi yonke leminyaka yebandla bekuhlolisiswa kuyosongwa ndawonye futhi ngenkathi izimpawu zikashulwa nemfihlakalo yembulwa nakhu kwehla ingelosi isithunywa uKristu emisa unyawo lwakhe phezu kwezwe naphezu kolwandle nothingo lwenkosikazi luphezu kwekhanda lakhe manje khumbulani le ngelosi yesikhombisa isemhlabeni ngesikhathi salokhu kufika njengoJohane nje wayenikeza umlezo wakhe isikhathi esifanayo uMesiya afika ngaso ezinsukwini. UJohane wayazi ukuthi wayezombona ngoba wayezomethula. Futhi siyakuqonda lokho emibhalweni ngalo kumalakhi wesine uzoba khona ozoba njengoJohane uElijah okunguyena izwi likaNkulunkulu elingeza kuye. Futhi uzokwembula ngomoya ongcwele zonke izimfihlakalo zikaNkulunkulu futhi abuyisele ukukholwa kwabantwana kubuyele ukukholweni kobaba abapostoli, abuyisele emuva zonke lezi zimfihlakalo ebezihlolisiswa kule minyaka yobuhlelo. Manje yilokho izwi elakusho, ngibophezeleke nje kulokho elakusho, ngiyabo lilotshiwe liqinisile lilokho ke.
Now we see that this seven seal book now
manje siyabona ukuthi lencwadi yezimpawu ezisikhombisa manje imfihlakalo yokuhlengwa, incwadi yokuhlengwa evela kuNkulunkulu. Manje zonke izimfihlakalo ngalesi sikhathi ziyakube zifeziwe kubethele kwecilongo lalesi sithunywa. Manje nansi ingelosi emhlabeni nenye ingelosi isithunywa esinamandla sedla, yabo le ngelosi yayiyingelosi yasemhlabeni isithunywa, kodwa nakhu kwehla eyodwa ivele ezulwini isivumelwano sothingo lenkosikazi, yabo kwakungaba nguKristu kuphela. Njengoba kunjalo impela nje esambuleni isahliwo sokuqala emiphakathi kwezinti zezibani zegolide ezisikhombisa nothingo lenkosikazi ukubukeka njengetshe lejaspi nesadiwu. Futhi nakhe buye esahlukweni seshumi emva kwesikhathi sokufika ukuthi zonke izimfihlakalo izofezwa nezimpawu zizoqashulwa, futhi ememezela ukuthi sekungukuthi asisekho isikhathi. Wasethi uma ingelosi esikhombisa siqala ukubetha icilongo, khona ke imfihlakalo esiyakube ifeziwe nesikhathi sengelosi ukuba ibonakale sisondele ndawo ndawo kunjalo. Manje qaphelani, izimpawu ezisikhombisa kubambe imfihlakalo yencwadi size sikwazi ukubona ukuthi yini lezo zimpawu ezisikhombisa olunamathiselwe ngophawu phakathi. Siyazicabangela kuphela lezo zinto ngoba njengoba nginitshelile kulokhu kuza phezu komlezo wami omncane kulokhu kuza kaNkulunkulu ezifihle ebululeni.
Nebosi
sizoyigeja ngempela into ngaphandle uma yona ngoqobo yembulwa ngokoqobo ngumoya ongcwele futhi iqinisekiso okufanayo, yabo. Uma kuvuka umprofeti bese nitshela ukuthi lokhu nje kuyilokho, futhi uNkulunkulu engaqinisekisi okufanayo khohlwani yikho, yabo. Kodwa uNkulunkulu kuyo yonke inkulumo mbuko kuyo yonke into uzofanele ayiqinisekise ukuyenza ibe ngefanele, yabo. Ngakho abantwana bakhe bayozibhekisisa lezo zinto, yabo, futhi baxwaye.
Notice seven seals on the book. Has the book sealed?
Kapelani, izimpawu ezisikhombisa encwadini lune lezi zimpawu ezisikhombisa lunencwadi enamathiselwe ngophawu, yabo. Incwadi inamathiselwe ngophawu uqobo, niyakubona incwadi iyincwadi enamathiselwe ngophawu uqobo kuze kuqashule izimpawu ezisikhombisa. Inamathiselwe ngophawu ngezimpawu ezisikhombisa. Manje lokho kungokwehlukile emidumweni eyisikhombisa, yabo. Lokhu yizimpawu ezisikhombisa encwadini, nencwadi ayizuku izimpawu azizukukhululwa kuze kube umlezo wengelosi esikhombisa, yabo. Ngakho siyazicabangela kodwa isambulo sangokoqobo sikaNkulunkulu siyokwenziwa siphelele kulokho kubethe kwicilongo, iqiniso eliqinikesisiwe. Manje yilokho impela izwi elikushoyo, imfihlakalo isiyakube ifeziwe ngaleso sikhathi. Na lenga diye zimpawe zisikombisa kumbulani. Ya iva liwe la pe sambuleni sa chlugo sa chlanu. Na se sambuleni sa chlugo sa shumi. Ya vula. Futhi manje sizobona ukuthi incwadi ithini ngokuthi iba kanjani ngevulwayo. Futhi ayaziswe iwundu lize lithathe incwadi. Futhi ligashule izimpawu bese livule incwadi. Nebo iwundu lizofanele lithathe incwadi. Ifihliwe. Manje kumbulana, kukho muntu ezulwini, kukho muntu emhlabeni. Uphapha umbhishobhu isikhulu sesonto lamaloma, ikhosi lesifundazwe kumba noma ngabe ngubani ongaqashula lezo zimpawu noma embule incwadi kodwa iwundu. Futhi sihlolisisile, futhi sazicabangela, futhi sakhubeka, futhi sabangala, futhi ingalesi sizathu sonke sisekudidekela kungaka.
That this book of redemption will be perfectly opened.
Kodwa ke sebizo sobuNkulunkulu ukuthi lencwadi yokuhlenga izovulwa ngokuphelele iwundlu nezimpawu ke zizoqaqwa iwundlu ngezinsuku zokugcina esiphila kuzo manje. Futhi ayaziswa iwundlu lize lithathe incwadi bese ligashule izimpawu ngoba khumbulani incwadi yayibanjwe ezandleni zakhe owayehleza sihlaleni sobukhosi. Lewundlu liza kuyo ehleza sihlaleni sobukhosi futhi lithathe incwadi ezandleni zakhe sokunene. Ithatha incwadi, oh lokho kujulile. Sizozama ukukucazulula uma singahle sikwazi ngosuzo likamoya ongcwele. Manje sethembele kuyo futhi sizobona kamuva kusesikhathini sokuphela lapho isikhathi sesiphelile.
No denominations has a right for interpretation of the book. No man has a right to interpret it.
Akukho mahlelo elinelungelo lokuhunyusha kwencwadi. Akukho muntu onelungelo lokuyihumusha. Iwundlu eliyihumushayo newundlu yilelo eliyikhulumayo newundlu lenza izwi laziwe ngokuqinisekisa nokuletha izwi kuphileni. Niyabo impela.
Notice. And is not revealed until this book is not
Kabelane futhi ayembulwa kuze lencwadi ayembulwa kuze ukuba iminyaka ebandla neminyaka yobuhlelo sekuphelile nesikhathi asisekho. Niyakubona la yembulwa kuphela emva kokuba iminyaka ebandla neminyaka yobuhlelo sekuphelile. Yezu zathi into isemathizethizeni angaka kulobusuku. Niyabo bacosha imfundiso encane bese bechezukela lapho hlangothini olulodwa bathi yiyo le omunye ucosha enye imfundiso achezukele kulolu hlangothi wathi yiyo le futhi ngamunye waka ihlelo phansi kwayo sesize saba namakhulu amahlelo kodwa noma kunjalo kukho konke kwakho ukubona kudideka abantu bayamanga. Yini iqiniso na uma leso kungesiso nje isimo sinamhlanje? Kodwa ke uyethembisa ukuthi uma leso sikhathi sesikediwe ngoba khona kubethwa kwicilongo lephimbo lengelosi esikhombisa bese kuthi ke incwadi izokwembulwa niyabo ngaleso sikhathi. Manje ningasho muntu labo bantu abasindisiwe emuva labo kodwa izimfihlakalo abangaziqondanga ukuthi uNkulunkulu angaba kanjani mthathu futhi nokho emunye ukuthi ungasho kanjani umbhalo ukuthi libhabhathize egameni likayise indodana umoya ongcwele bese ebuye ejika bese ethi libhabhathize egameni likaJesu niyabo.
Oh,
izinto eziningi kakhulu. Uva ngalidla kanjani aphula futhi abangele imvithi imvithi yomhlaba wonke na? Yabo, lezi zinto zingaba kanjani na? Kodwa lezo zimfihlakalo zethenjisiwe ukwembulwa ekupheleni kwesikhathi.
Na,
nokwesalekile ukuthi lamaqhawe amakhulu nifike sigcawini njengo Arenas nje noMartini, uMartini ongcwele noPolycarp, nabehlukene Luther noWesley, nababonga balaba nebo njengokuthi bafike kanjani futhi nje baphila isikhathi eside ngokwanele ukuba bathi kulethe kukhanye futhi bakukhanyise kodwa bashiya izinto eziningi ebumnyameni. Nako kufika unyaka maphelekostali njengonyaka wamaluthela futhi bakhijima phumela ezingatsheni kodwa noma kunjalo kulungile ningasho ukuthi babengaqinisile babeqinisile kodwa kukhona kuswelekile okusele okungenakuchazwa kodwa ke ngani na izimpawu aluka qashulo ukwembulisisa ukuthi lezi zinto ziyini yabo Kodwa manje ke onyakeni ogcina zonke lezi zimfihlakalo zizoxazululwa futhi zinikezwe nezimpawu zizovulwa yiwundlu futhi izembulo ebandleni bese kuthi ke isikhathi asisekho yabo kumangalisa kanjani manje ke incwadi manje ke incwadi yobuhlengwa ngokuba manje ke iqhubekela futhi sizongenisa kamuva ukuthi izinkulungwane ezikhulu namashumi amane nane zingeniswa kanjani nokunye nokunye kulungile lelo yiJuda Manje uPaul ake sithi ukufunda kancanyanyana ngineminyalo emibhalo futhi ngicabanga ukuthi besifanele sifunde manje sonke masiphenge uPaul kwabaseEfeso boqala abaningi babo ngiyabona bayabhala balezincwadi zabo futhi babhala imibhalo phansi beyimaka eBhayibhelini labo beyiketango ngakho lokho kuhle ngiyathanda ukuba nikwenze lokho bese ke niya ekhaya futhi niwufundisise yabo futhi uma ufundisisa qobo lwakho khona ke uzoqona ngcono yabo ufundisiseni nje futhi nicele uNkulunkulu ukuba nisize ukuba niqonde Manje asifunde umbhalo nginawo ubhalo phansi lapha kwabaseFeso bokuqala ishumi nantathu neleshumi nane manje nguye nathi esenithembile esenizwile izwi leqiniso nevangeli lokusindisa kwenu enakholwa nguye nani nabekwa uphawu olunga umoya ongcwele wesithembiso
which is the earnest of our inheritance
Oyizibambiso sefa lethu kube ngukuhlengwa okuthengiweyo ngokungokwakhe ukuze kutuswe inkazimulo yakhe nebo
Now while we got the scriptures open let us see the Holy Spirit here itself
Manje sizavule imibhalo asi nebo umoya ongcwele lapha qobo lwakhe uphawu umoya ongcwele uphawu nophawu lokhombisa ini umsebenzi osuqediwe
the holy spirit being a seal to the individual
umoya ongcwele uphawu kumuntu ngamunye nakulo umuntu ngamunye uma emukela umoya ongcwele khona ke isikhathi sakhe sokububula sesedlule niyabo ngoba ngomsebenzi usuqediwe njengokuthi ngivame ukusebenza enkampanini yakololiwe futhi sasilayishe izinqola zezimpahla zakololiwe ezivalekile namakani nezinto ezehlukene efactory eyenza ukudla okufakwa emakanini futhi kodwa manje ke ngaphambi kokuba leyo moto inamathisela ngophawu umhloli uyafika ukubona ukuthi ngabe leyo moto yayileshe ngokufaneleyo yini uma kungenjalo okokuqala ingubuzane endawonye nentethize yayizihlakaza izinto futhi iyiphule nenkampani yakololiwe yayiba necala nalowo mhloli wayehlola yonke into ukubona ukuthi yayisendaweni efaneleyo yini
if it wasn't he condemned the car then we had to do it all over again
Uma yayingekho wayegxeka imoto khona ke sasidikeka siqale phansi yonke futhi umhloli azi yaneliseke bese kuthi ke uma umhloli esenelisekile uvala umnyango umhloli uvala umnyango nomhloli ubeka uphawu phezukwayo bese kuthi ke angekho ozoqashula lelo uphawu ize ifike siphethelweni sayo Yilokho moya ongcwele ubukwenze nebo uyahamba futhi uyahlola ingalesi sizathu lingeke nabane lezi zinto ne wena uthi ngakhuluma ngezilimi futhi ngamemeza futhi ngasile emoyeni lokho kuhlangene nalutho naye nebo Moya ongcwele yamhlola lo muntu aze yaneliseke futhi azi ukuthi banjalo manje ke babekwe uphawu ukuze kube sesiphethelweni sabo saphakade akukho lutho lungake luze luqashule nalo phawu Ibhayibheli ubhala phansi umbhalo wakho ngabaseFesu isine amashumi amathathu kwathi ningamdabukisi uMoya Ongcwele kaNkulunkulu enibekwa uphawu ngaye kuze kube nosuku lokuhlengwa kwenu. Bambani lelo gama elithi ukuhlengwa nyabo kuze kube nosuku incwadi yokuhlengwa eseyembulwe ngayo nomhlengi uyafika bese ibizwa kungokwakhe akukho kungakwenze nyabo ningamdabukisi hlalani yenzani izinto ezithokozisa uNkulunkulu ngokuba incwadi inamekwe ngophawu manje nawe unamekwe ngophawu uMoya Ongcwele uqobo lwakhe uwuphawu. Uphawu lukhombisa manje lawa ngamagama engiwathole kwisichaza mazwe. Uphawu lukhombisa umsebenzi osuqediwe. Futhi uma uphawu lesikhombisa lugqashule imfihlakalo kaNkulunkulu enamathiselwe ngophawu kulezi mpawu eziyimfihlakalo isifeziwe kuze kube lusuku lophawu olugqashulwa ngalo bese ke kwembula ukuthi kukhonani ngaphakathi kwalo. Uma umuntu emangala ukuthi kukhonani kuleyo ngqola yezimpahla kaloliwe evaliwe uthi kufanele kube ngukuthi nobuthi kufanele kube khona uyazicabangele kodwa uma uPaul ugqashulwa nomnyango uvulwa siyabona phakathi kuwonke bese sibona impela ukuthi kukhonani phakathi lapho niyakubona na nalokho kuzokwenziwa kuphela ngesikhathi sokuphela. Another thing is seal. Ayinto uPaul ikhombisayo ngubumnini yabo. UPaul lunomaka kulo, lubonisa kubumnini, nxa uthengwe ngegazi lika Jesu Kristu futhi unamathiselwe ngoPaul ngomoya ongcwele, awusesuye oweze kumbe noma yini ephathelene neze, usungo kaNkulunkulu. Enye into yuthi uPaul lungu kuphepha. UPaul uchaza ukuthi uphephile. Manje wena ongakholelwa kuphepheni okuphakade angazi yabo. Kodwa manje kodwa uPaul ukhombisa kuphepha esiphethelweni sakho. Maye kulomfo yozama ukugqashula lelo Paul noPaul kaMoya Ongcwele lungegqashulwe. Nonke ningizwile ngithi abantu bathi udevil ungenzise lokhu qhabo qhabo udevil akakwenzanga wena ubunganyathiselwanga nje ngophawu phakathi isizathu uma unamathiselwa ngophawu phakathi yena unamathiselwe ngophawu ngaphandle yani yabo. Manje wena uphume waya kuye ubengeke angene kuwe ngoba indlela kuphela yokungena kuwe ngokuza ngendlela efanayo eqhubekayo nayo wena ubezofanele asindiswe angceliswe futhi angceliswe ngomoya ongcwele khona ke ubezoba ngumfo wenu. Ngakho niyabonga ngakho akakwenzanga qhabo qhabo wena nje uye emngceleni wase uyabuya ukhanikele izinto zezwe awuzange uhambe indlela yonke uwelele eKhanani uyabo phesheya kweJordan ukufa kumina niyabo. Manje qaphelani manje lencwadi namathisele ngophawu na nawe unamathisele ngophawu nencwadi kuze kube lusuku lokuhlengwa. Futhi ngoba seRoma isishiyagalombili amashumi amabili nembili nelamashumi amabili nantathu azikuthole lokho futhi sizonikela lesi sendlalelo khona ke ngicabanga ukuthi sizoyiqonda kangconywana uma umuntu ngamunye ifunda ngesingabo ngininika imibhalo embalwa lapha ukuze sikwazi kuyibuka futhi ngenkathi hora liselisha. Manje isishiyagalombili kwabaseRoma isishiyagalombili amashumi amabili nembili zisuka nje. Ngokuba siyazi ukuthi konke okudaliweyo kuyabubula kanye kanye kunezinseka kuze kube manje. Futhi akusikho lokho kuphela kepha nathi uqobo lwethu esinolibo lukamoya siyabubula phakathi kwethu silindele isimo sobuntwana ukuhlakanipha ukukhululwa komzimba wethu. Oh hey oh hey lokho kusenzi yini thina bafo badala sizizwe sikahle na bekufanele kusenze sizizwe sonke sikahle silindele leli hora siyaqonda lokho kuzokwenzeka kuvukeni kokuqala. See, nature is groaning. Yebo imveli yabubula siyabubula yonke into yabubula ngoba siyaqonda ukuthi kukhona kungalungile lendlela kuphela ongabubula ngayo futhi kulindele ingoba bekunokuphila okusho okungena lapha okukhuluma ngezwe elisha Njengenkosikazi lapha kungekudala saya ngapha e-supermarket ngase ngithi sathola into exakile inenekazi laligqoke ingubo futhi kwakuxake kakhulu nebo wona acishe onke wazigqoka izingubo nebo futhi ngandlela thize anokukhohlwa aphuma ngaphandle kwazo ngakho manje ke si anokukhohlwa ngamabomu futhi ngakho manje ke umeda wathi kimi wathi Bill kungani kunjalo na Isidingo sokuthi uzikhohlise ukukhumbuza njengabanye balaba abahlekisi behla futhi bekhuluma lamahlaya futhi beqhubeka nabesifazane beqhubeka ngendlela abenza ngayo nabesilisa kanye Ukukhumbuza njengomfana omncane edule emangcwabeni eshaya igwele zama kuzenza kubakholwe ukuthi ake sabi Impela uyesaba nebo akenzi imuntu isithutha ingakho eshaya igwele nebo uzama ukusho ukuthi ake sabi kodwa uyesaba futhi yileyo indaba namhlanje Woda ho ithembe libusisiwe kanje phole kholo eliphakamisa izandla ngokuba ukuhlenga kwethu uyasondela nxa libone lezi zinto zibonakala isikhathi esikhulu sekholo manje lezi zinto ukuthi ukububula emizimbeni yethu senake nasiqaphele isihlahla ukuthi sikuzabalazela kanjani ukuphila na sifuna ukuphila Futhi niyaqaphela isilwane ukuthi kukanjani ekufeni ukuthi sizabalaza kanjani niqaphela isidene singumuntu yonke into imvelo iyabubula thina ke thina uqobo siyabubula niyabo Siyazi ukuthi kukhona kungalukile siyabona kulamavesi ukuthi kukhona okulehlekile bobabili kumuntu nomhlaba
creation of all time
Ukudaliweyo kwalo lonke uhlobo kulahlekelwe ngokuthile ngokuba siyabona kulalize liphefumulela ukuthi libubulele isizathu esithize wena awububuli ngaphandle uma kunesizathu sakho njengoba ngikhulume ngoyinki yisizathu yingaleyo ndlela ekukhulekeleni abagulayo uze ukwazi ukuthola imbangela ngiyasazi selapho kodwa ngifanele ngithole imbangela yingakho imibono idingeka kakhulu futhi iqhamile wembule imfihlo yenhliziyo utshela umuntu ukuthi ulenze kuphi iphutha lakho unokuthi ufanele wenzeni yabo Akunendaba ukuthi uthatha umuthi kangakanani noma amafutha kangakanani owathela emakhanda abo nokuthi noma ubani ubengatazuluka kangakanani phezu kwakho uma kukhona kungalungile uyolala khona lapho ngathi yena lowo ngusathane Yebo namhlanje njengoba sesiqhubekele phambili kangaka emthini sisaloku singazi lutho ngalezi zinto wena uthi unomdlavuza awu lokho kulutho lokho amagama nje ukuthi kuyini okwetha amagama leze mithi umdlavuza lokho kuhlangene nalokho kuyikho
that name's a medical name cancer that don't have anything to do with what it is that's a name that we call it
Nela igama silibizayo sikubiza ngegama nje umdlavuza kodwa ngempela okuyikho kuhlaziye kudevele
Now
Manje sithi isono sikubiza ke sono nje kuhlaziye yini sono na inqaba yabantu ithi ukuphuza ukuphinga qhabo qhabo lokho imiphumela yesono niyabo lokho isono esikubangelayo niyabo kodwa isono zangempela ngokungakholwa ilapho kuyilapho esethiwa khona igama bese siyabizwa uma uyikholwa awuzenzi lezo zinto kodwa kulandaba ukuthi uzama kanjani ukuzenza ukuba ube ngcwele nokuthi uzama kanjani ukuba ngokholwayo uma wenza lezo zinto ungokakholwayo lokho kungokombhalo manje kukhona kulahlekile futhi kuyabubula kuzama ukubuyela emuva ukuba kubuyele esimweni sakho sasekuqaleni ungathini nje omunye ewa emhlabeni phansi emgodini ojulile ndawondawo futhi ubezabalaza ekhwele donsa na bafanele ngezinye izindlela ukuphuma kulo mgodi abekho emumweni wabo wasekuqaleni futhi ngokuphiyazayo bayatazuluka bakwepha izindonga benza umsindo noma benza ngenye indlela bayabubula ngenxa yokuthi bafuna kubuyela emumweni wabo wasekuqaleni yingakho umuntu oshaywe yisifo ubuhlungu nezintungu ngesinye isikhathi babengesiyo leyo ndlela kodwa bayabubula ngani na abekho kahle kukhona kungalungile futhi bayabubula futhi bezama ukubuyela lapho ababekhona ngenkathi besenempilo futhi uma imvelo nabantu njengoba iBhayibheli lasho bayabubula kukhombisa ukuthi kukhona ukuthize ukuthi abekho esimweni sabo abafanele ngabe bakuzo bawe bevela ndawo ndawo manje asidingi muntu ukuba zihumushele lokho niyabo ngokuba kusobala siyazi ukuthi kwakungukuphila kuphakade ababewe kuko futhi balahlekelwa ngokungokwabo kuphilele kuphakade ngokuwa kuka-Adam no-Eva abawe kuphilele kuphakade baya kufeni ensimini yaseyideni futhi baletha yonke imvelo phansi kwabo ekufeni isihlahla sizange sife ngaphambi kuka-Adam isilwane sasingafi ngaphambi kuka-Adam futhi kunento eyodwa kuphela engeke yafa nalowo ngunkulunkulu ngoba ungophakade futhi yiloo ndlela kuphela singake size sizigcine zingafi sifanele sibe nokuphila kuphakade kithi ukuba sibe amadodana namadodakazi kankulunkulu kodwa ngenkathi sifa njengoba ngishile emlayezweni kulokhu kuza ukuba sone sathengisa ngobuzibolo bethu futhi sawela leli gebe manje sesedlule le ekufinyeleleni kuNkulunkulu ngakulolu olunye ohlangothi lwegebe manje kusobala ngenkathi u-Adam ewa ekufeni waletha ukufa phezu kwakho konke okudeliweyo manje wanika ukuba abe ngozikhethelayo wanikwa bona njengoba nje sinjalo ukuze senze ukukhetha manje u-Adamu no-Eva ekuqaleni kwakukhona umuthi okulungile nokungalungile phambi kwabo nalowo muthi ofanayo ubekwe phambi kwakwalowo nalowo wethu niyabona uNkulunkulu akanzeli yena u-Adamu no-Eva wena uthi awu yiphutha labo qhabo qhabo manje akusilo yiphutha lakho ngeke walibeka kodwa manje ufanele unibeke kuwo uqobo ngoba okulungile nokungalungile kubekwe phambi kwakho sisezisekelweni ezifanayo njengo-Adam no-Eva kodwa niyabo uma sihlengwa asisafuni khona ukukhetha kungokwethu kodwa sifuna ukukhetha kwakhe niyabo niyabo manje u-Adam no-Eva babefuna ukukhetha kungokwabo babefuna ukuthola ukuthi kwakuyini ukuba nokuhlakanipha ngakho bakuhlolisisa futhi kwabangela ukufa manje uma umuntu ehlengiwe akabe esakhathala ngomfundaze akabe esakhathala ngezinto zezwe ukuhlakanipha kwezwe akafuni kukhetha nhlobo uKristu ube ngukukhetha kwakhe futhi yilokho kuphela kwakho uhlengiwe Akafuni nje ukuzihola yena uqobo akafuni umuntu amkhulumele kutheni akaye kuphi nokuthi akenzeni uyalinde nje futhi athole ubukhetha komenzi wakhe nebo bese ke ehamba egameni lomenzi wakhe uma umenzi emtshela ukuba hambe nebo kodwa umuntu efuna ukuhlanipha ufuna ukuthola awu lesi sifunda somfundisi sithi ukuba sihle kodwa bangikhokhela kakhulu ngaleya ngakho ngizowelela laphaya niyabona yabo ukuhlakanipha manje-ke kathi u-Adamu ona ngokunaka ukuzidla komkakhe esikhundleni sokubambelela ezwini likankulunkulu lokho kwenza u-Adamu one unkosikazi wakhe wazindla nosathane wayeseke eveza umkhiqizo ku-Adamu no-Adamu wadedela izwi wayesethengisa walahla futhi ifa lakhe ngenkathi elahlekelwa yinhlanganyelo yakhe nelungelo ekuphileni kubulali mhla uwudla uyakufa ngalowo muhla futhi ngenkathi elahlekelwa ukuphila kwakhe walahlekelwa futhi yifa lakhe ekuphileni ngoba wayenokulawula ukuphakema okuphelela komhlaba wayengunkulunkulu womhlaba uNkulunkulu ungunkulunkulu omhlaba nezulu ndawo zonke kodwa indodana yakhe yayinalo mhlaba phansi kokulawula kwayo uqobo yayikwazi ukukhuluma yayikwazi ukwetha amagama yayikwazi ukusho yayikwazi ukumisa imvelo yayikwazi ukwenza noma yini eyayifuna ukuyenza nebo kodwa ngenkathi yenza lokho yalahlekelwa yifa layo manje u-Adamu wayekwazi ukuthi akuthi le ntaba lapha inqukuleke iye laphaya futhi yayikwenza u-Adamu wayekwazi ukuthi athi akuthi lesi sihlahla lapha sisiphuleke futhi sitshaleke ngapha sasikwenza nebo ngokuba wayenokuphelele ukulawula okuphelele njengonkulunkulu omncane phansi kukankulunkulu ubaba wethu ngoba wayeyindodana kankulunkulu manje besingeke yini sime labo mzuzu nje futhi sithole intshumelo yangempela nebo Oh manje ke uma igazi likuhlanze emuva kuthiwani ngemanje na niyabo bukani ukuthi leyo ndodana kaNkuluNkulunkulu uAdamu wesibili wenzeni niyabo futhi wathi imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza niyabo u-Adamu walahlekelwa yifa lakhe umhlaba manje wedlula usuka esandleni sakhe waya kulo owuthengisa kuye usathane wathengisa ukukhola kwakho kunkulunkulu kwaye emizindlweni kasathane ngakho-ke ukuphila kwakho kuphakade ilungelo lakhe emthini wokuphila ilungelo lakhe emhlabeni lalingelakhe futhi walahlekelwa yilo lonke nelincula ezandleni zikasathane waledlulisa esandleni sakhe laya kusathane ngakho-ke manje kade labuya futhi kade loniwe nenzalo ka-Adamu ibhubhise ifa u-Adamu abefanele abe nalo lowo ngumhlaba kunjalo niyabo inzalo ka-Adamu ngama ngolunye usuku ezanze eTucson lapho engakhe khona futhi ngangikhuluma nomunye phezulu esiqongweni sentaba ngibuka phansi ngathi ucabangani lokho iminyaka engamakhulu amathathu eyedlula uphaphakho omdala weza ehla idabula lapho esekalishini lakhe nomkakho womdaba unabantwana behlezi ngemuva egibele waphumela lapho ndawo futhi waziphilela ngokuthula kwakungekho kuphinga kungekho whisky kungekho kugembula kungekho lutho phakathi kwabo babephila ngokuhlanzeka nenkentshane ikoyote lize lehla obhukwini ubusuku ngobusuku lidabula eTucson lapha nhlewula lisihlahla esithela imidumbula nomtrofiya osuqakazile ngokuzungeza izingu nginojehova wakubuka ngokukwengama futhi kufanele ukuthi wamamatheka kodwa umlungu ufika ngaleyo ndlela futhi wenzeni na umbe umdolofiya wone izwe ngamakani kabhiya namabhodlela kawhisky Wonakalisa kuziphakathi kwesizwe indlela kuphela ayengabhaxabula ngayo indiya kokungukubulala ukudla kwalo inyathi ngenkathi ngifunda iTombstone ngolunye usuku e-museum ngase ngibone izithombe zikaJeronimo nabaningi benu bangahle bacabanga ukuthi uJeronimo wayeyimbuka kimina wayengumelikana wangoqobo wayelela kuphela lokho kwekufanele uNkulunkulu ayemnike khona izwe nesizwe nendawo yokuhlala angimsoli futhi ngenkathi lawo masosha amhlophe engena lapho futhi ngempoqo athathe izwe futhi ewabulala njengezigejane zezimpukane futhi kwakukhona isithombe sasekuqaleni sekomkhulu lezemithi likaJeronimo noma isibhedlela sakhe kwakungoblanketi ababili noma abathathu phezu kwesinqamu sesihlahla esithele imidumbula nalawo alimele angempela amamelikana angoqobo amandiya elwela amalungelo awa waphiwe uNkulunkulu futhi lapho uJeronimo nengane yakhe uqobo ezinqulwini emlapho ebuka amaqhawe akhe uqobo opha efa engenasitambisi izinhlungu noma lutho ingekho indlela yokubasiza owangoqobo amamelikana kuphiwe uNkulunkulu bese nimbiza ngebukana ngimbiza ngumnumzana ohloniphekile Ukhojizi wayengeke azinikele wayeyikhehla kodwa umbutho waseMelika bonke beqokile phakathi lapho futhi baphumela lapho futhi babebulala inyathi baxoshe izintambo zokuzijabulisa noshabi wasungule isibhamu sezinyathi futhi baphumela lapho base bethi oh benginosuku oluhle namhlanje edubula esuka eceleni kwenqola yezimpahla yakwaloliwe noma enqola yabagibeli uthi ngibulele amashumi amane namhlanje izinyathi ezingamashumi amane okwakuyo kugcina sonke isizwe samandiya iminyaka emibili noma ngaphezulu benzani ngazo na baziyekela zilele okwadulo isibhucu sazo ezidala ezibolile zaqumbisa izinkangala futhi zanukisa izinkangala amankentshane amakayote edla Ngikathi indiya libulala inyathi wakunomkupho wezenkolo lalithatha izinselo zayo lizilondolozo ukwenza amapani inyama yayo ayayidla ngisho nasenyameni ezibilini Angathathe yonke inyama yayo bese iphanyeka bese yomiza isikhumba sayo sasonyizwa futhi ayenza okokugqoka namathende kwakungekho lutho kodwa ngenkathi kungena umlungu imbuka ngumlungu uyishinga futhi uyangena wayesebulala lezo zinyathi wayeselambisa lawo mandiya phandle Noma yimuphi umuntu wangoqobo beyolwela amalungelo akhe waphiwe uNkulunkulu kuyibala eflegini lamamelikana akwenza endiyeni laseMelika empeleni yayingeyawo Bungacabangani ukuba iJapan noma abanye iRussia ibingangena bese ithi phumani lapha phumani nibuyele emuva lapha futhi isenze thina nabantwana bethu ngendlela esenza ngayo lawo mandiya na kodwa khumbulani sihlwanyelile futhi manje sizovuna lo ngumthetho kaNkulunkulu niyazi kunesikhathi sokutshala bese ke kuba yisikhathi sokuvuna ngicabanga ukuthi lokho kubi kakhulu yebo mnumzane Manje kwenzekani na inzalo engcolile kaAdamu ingcolise futhi ngokoqobo yabhubhisa izwe niyazi yini ukuthi iBhayibheli liyakusho lokho na futhi ngenxa yokuthi yenze lokhu inzalo engcolile kaAdamu uNkulunkulu uzobabhubhisa Yafuna ukufunda lokho na ake sibone nginakho kubhalwe phansi lapha phenyane sambulweni sahluko seshumi nanye futhi sizothola yanini ngale sambulweni sahluko seshumi nanye futhi sizobona ukuthi uNkulunkulu wathini ngabo obubhisa umhlaba sahluko seshumi nanye futhi asithathe ivesi leshumi nesishiyagalombili ngikhona ukuthi yikho ishumi nanye ishumi nesishiyagalombili nakho lapho esikhona
and the nations were angry and Thy wrath is come. Now what's God's wrath?
Lezizwe zazinolaka kepha kwafika ulaka lwakho manje ebhekisisana ulaka lukaNkulunkulu lesikhathi sabafileyo ukuba bahlulelwe nokunika umvuzo izinceku zakho abaprofethi nabangcwele nabesaba igama lakho kanye kanye abancane nabakhulu nokubhubhisa bhubhisa ababhubhisa umhlaba. Bazokwenzani na? Bavune abakutshalile impela. Uma nibone isono zigijima ezitradini, kungaki kulobusuku bangesono, kungaki kuphinga okunguzokwenziwa kuleli dolobha kulobusuku na? Bangaka abesifazane abazokwephula isifungo sakhe somshado kulo mgojana emhlabathini lapha obizwa ngeJeffersonville na? Mangaki amacala kukhipha izisu enicabanga ukuthi aqoshwa phansi eChicago ezinsukwini ezingamashumi amathathu na? Phakathi kwezinkulungwane ezingamashumi amabili nanhlanu nezingamashumi amathathu ngenyanga ngaphandle kwalawo ongezanga, ingaki iwhisky ephuzwayo edolobheni laseChicago na? Nicabanga ukuthi kwenzekani eLos Angeles ngobusuku obubodwa na? Kungangaki igama lenkosi liphathwe ngeze edolobheni laseJeffersonville namhlanje na? Ngabe sekungcono yini manje noma ngabe kungcono ngenkathi uGeorge Rogers Clark ehla ngesihlenga na? Yebo, singcolisile ngokomcabo umhlaba ngamanyala ethu. UNkulunkulu uzobhubhisa labo bhubhisa yize uNkulunkulu washo njalo. Ngangihlala njalo ngicabanga ukuthi kwakukhona ukuthize phansi kimi njengokukhubukela ezintabeni bese ngibuka indlela uNkulunkulu ayilungisa ngayo. Ngiyayizonda eFlorida lapho khona benezihlahla zeshoba mbumbulu futhi ohe ngiqoka kubona izingwenya idikizisa umsila wayo emuva ehlane kunokubona konke lokho lapho kokuzenzela nezinto abazenza eHollywood nakho konke lokho lapho ubukhazikhazi isigejane sezidawa futhi ohe ngiyacabanga nje ngolunye usuku ya. Kodwa kumbulani, Bhayibheli lisitshelile kuMathewu isahluko sesihlanu ukuthi abamnene bayakudla ifa lomhlaba, kunjalo abamnene nabathobileyo bayakudla ifa lomhlaba. UJesu wathi babusisiwe abamnene, abalula, abangazami nje ukuba ngenye into ethize enkulukazi, bayakudla ifa lomhlaba. UJesu washo njalo, yebo, manje bawungcolisile futhi uNkulunkulu uzobabhubhisa, kodwa abamnene bayakudla ifa lomhlaba emva kokuba usuhlanjululiwe. Manje, ohe, manje incwadi yelungelo lobunikazi lahliwe yelungelo manje isisesandleni somnikazo sekuqaleni. UNkulunkulu somandla, incwadi yelungelo lobunikazi kuwo umhlaba nasekuphilele kuphakade ngenkathi u-Adamu elahlekelwa yilungelo layo. Khona-ke izandla ezingcolileyo zikaSathane zazingenakuyithatha, ngakho yabuyela kumnikazi wayo wasekuqaleni. UNkulunkulu uqobo lwakhe sizoyithola emzuzwini nje nangehleze sihlalweni sobukhozi enayo isesandleni sakhe incwadi yelungelo lobunikazi. Wo, lokho kungenza ngizizwe ngigcala ukholo. Incwadi yelungelo lobunikazi kukho kuphila kuphakade, incwadi yobufakazi encwadini yelungelo kukho kuphila kuphakade. Ngenkathi u-Adamu elahlekelwa ilungelo layo ngokuhlakanipha esikhundleni sokukholwa yabuyela ezandleni zomnikazi wayo uNkulunkulu somandla. Yinto enkulu kangaka pho. Kulungile, ilindile, yenzani na? Ezandleni zikaNkulunkulu, ilindele ukubiza kokuhlengwa, wenze indlela yokuhlengwa, wenze indlela emuva, futhi kwelinye usuku umhlengi uzoyibuyisa. Niyabona ukuthi sifinyelela kuphi manje na? Sizomqaphela lowo mfehlezi phezu kwesihlalo sobukhosi. Kulungile. Elindele ukubiza kokuhlengwa. Ukuhlenga kwayo. Iyini lencwadi yokuhlengwa? Lencwadi yelungelo lobunikazi. Incwadi yelungelo lobunikazi. Incwadi yobufakazi na. Wena uthi, incwadi yobufakazi. Kusho ukuthini ukuthi incwadi yobufakazi na? Kusho ukuthi ihlolwa le ibuyele kuqaleni kwayo. Njengalelo lincane, njengalelo qonze lincane likayinki kulokhu kuza. Ngenkathi lishaya kuleso sisu samabala iblish, labuyela emuva le.
And when sin has been confessed and fallen into the
futhi uma isono sesivunyiwe futhi sawela egazini likaJesu Kristu. Oh hey, unikeza incwadi yobufakazi, ibuyele emuva ngqo kumdali futhi. Wena uba yindodana kaNkulunkulu. Incwadi ayilungele ubunikazi, incwadi yobufakazi iphethe ezandleni zikaSamandla. Oh hey. Ukuhlenga kwayo kusho konke kuyifa langokomthetho kukho konke lokho okwakulahlwe ngu-Adam no-Eva. Oh he, bekufanele kwenzeni lokho kumKristu ozele ngokusha.
It's legal possession to that abstract deed.
Ifa kule ncwadi yesibopho ehambisana nomthetho, incwadi eyilungelo lobunikazi bokuphila okuphakade. Kusho ukuthi udla ifa yonke into u-Adam no-Eva bayilahlayo. Kuyini kukho mfowethu na? Ifa laleyo ncwadi eyisibopho ehambisana nomthetho. Adamu kakwazange ukuhlangabezana nezidingakalo zokuhlengwa. Emva kokuthola ukuthi wayekulahlile, wayonile futhi wayezehlukanisa noNkulunkulu, wayengakuloli uhlangothi lwegebe. Ngakho akakwazanga ukuhlenga, akakwazanga nje ukukwenza ngoba wayedinga ukuhlengwa qobo lwakhe. Ngakho akakwazanga ukukwenza. Kodwa umthetho wawudinga umhlengo oyisihlobo somndeni, umthetho kaNkulunkulu wawudinga umhlengo oyisihlobo somndeni. Nifune ukumaka phansi lokho, umhlengi oyisihlobo somndeni. Uthole kuLevitikusi amashumi amabili nanhlanu, sizukuba naso isikhathi sokukuhlolisisa lokhu ngoba niyazi indikimba ngayinye yinye ibingenza ubusuku, niyabo? Kodwa umthetho kaNkulunkulu wemukela isibambiso. Manje ukuba kaNkulunkulu wayenganikelanga ngokuthi athathe isibambiso na. Kodwa uthando lamphoqo ukuba kwenze. Lokho umuntu wayengenayo indlela yokubuyela muva. Futhi ayikho indlela kuyo ukuba abuyele muva. Wayesephelile. Kodwa umusa kaNkulunkulu wahlangabezana nalomhlengo isihlobo somndeni kumuntu kaJesu Kristu. Mthetho wawudinga. Umusa wahlangabezana nezidingakalo zawo. Oh, umusa omangalisayo. Umsindo omnandi kangaka. Umthetho kaNkulunkulu wawudinga izibambiso esingenacala. Futhi ubani owayengenacala na? Wakumuntu ezalwe ngokocansi, ngocansi, wakumuntu. Naloko phela owayengenjalo wayelahla amalungelo akukho kuphila kuphakade nokuba yinkosi emhlabeni. Oh, uma ngicabanga ngalo mbhalo, ngokuba wena usihlenge wasibuyisela kuNkulunkulu, futhi singabuza, futhi sibe amakhosi nabaphristi phezu komhlaba. Oh, hey, ini umhlengo wesihlobo somndeni. Oh, indaba enje pho ebesingaba nayo lapha.
Notice, law required a kinsman redeemer.
Kapelani, umthetho wawudinga umhlobo oyisihlobo somndeni uhlenga utho olwalulahlekile. Umusa wahlangabezana nalesi sidingakalo kumuntu kaJesu Kristu. Isihlobo somndeni sifanele sizalwe yisintu. Manje besingaba kanjani? Kanti wonke umuntu ezelwe uzofanele ukuthi noma imuphi umuntu abangeka bona ukuthi kwakuyisenzo socansi lapho awu uphubutheke ngokuphelele, niyabo? Ngoba wonke umuntu owazalwa wazala ngowesifazane. Futhi uNkulunkulu wayedinga umhlengo izihlobo zomndeni. Futhi ufanele abe ngumuntu. Oh hey, uzokwenza njani manje na? Umthetho wawudinga umhlengo izihlobo zomndeni. Manje, wayengena kuthatha engelozi, wayezafanele abe nomuntu, ngoba sihlobene nengelozi, sihlobene sodwa. Ingelozi ayizange iwe, inohlobo lehlukile lwesidala, inomzimba ohlukile, ayizange yona noma lutho, ingehlukile, kodwa umthetho wawudinga umhlengi oyisihlobo somndeni. Futhi wonke umuntu emhlabeni wazalwa ngocansi. Manje aniboni yini kuvela lapho-ke lapho isono esakuqala khona. Ngakho niyabona ukuthi sikuphi manje na? Nango yeze inzalo yakho yenyoka nobuqili phakathi, niyabo?
Now notice, required a kinsman redeemer. And the redeemer,
manje qabelani wawudinga umhlengi oyisihlobo somndeni nomhlengi umhlengi oyisihlobo somndeni ufanele azalwe isintu lapha lokho kusishiya engatsheni kodwa ake nginibethele icilongo intombi yaveza umkhiqizo amen ukuzalwa kwentombi waveza umhlengi oyisihlobo somndeni wethu akekho omunye kodwa uNkulunkulu somandla uba ngu-Imanueli omunye wethu u-Imanueli umhlengi oyisihlobo somndeni wahlanganwa naye yabona ukuthi uNkulunkulu uzenza kanjani izidingakalo futhi ayikho into esingayenza kodwa manje-ke umusa uyangena bese sibekela lo mthetho futhi uveza umkhiqizo amen uma usufika ngaleya ekhaya uma ngithole indlwana yami encane yezingodo lapho umfowethu nevili acula ngayo uma nonke nizwa into ethize zansi lapho ngokuye kusa icula umusa omangalisayo umsindo omnandi kangaka owasindisa olusizi njengami nina nithi akadunyiswe uNkulunkulu umfowethu uBrenham omdala uphumelele nangu yani yebo yebo ngumusa ofundisa enhliziyo yami ukwesaba kwakungumusa owakhulula kwesaba kwami lo musa wabonakala ngokuyigugu kakhulu ngehora ngaqala ukukholwa ngalo lindani size sehlele kukho emzuzwaneni nje manje bukani incwadi kaRuth enikeze isithombe esihle salokhu ukuthi uBhowazi ukanjani futhi uNaomi wayelahlekelwe yifa nina niyazi nangizwa ngishumayela ngakho aningizwanga na phakamisani izandla zenu uma nangizwa ngikushumayela ngakho niyaqonda niyabo uBhowazi wadingeka abe ngumhlengi futhi wayenguye kuphela owayengakwenza wadingeka abe isihlobo somndeni esisondelene futhi ekuhlengeni uNaomi wathola uRuth lo kwakungujesu uBhowazi efanekisa uKristu futhi ngenkathi ehlenga u-Israyeli wathola umlobokazi obezizwe ngakho manje-ke niyabo kuhle kakhulu sinakho ethephini ngiqinisekile lapha ndawo nizothanda ukuba nakho manje qabelani manje ufanele abe yisihlobo somndeni ngakho niyabo ingelosi yayingenakukwenza umuntu wayengenakukwenza kufanele kube ngumuntu kodwa angezalwe ngowesifazane senzo socansi ngakho kuzalwa yintombi umoya ongcwele wasibekela uMaria ngakho-ke uJesu wayengesile iJuda uJesu wayengesuye wezizwe uJesu wayenguNkulunkulu lokho kunjalo impela igazi lakhe alivelanga kunoma yisiphi senzo socansi wayengelingcwele igazi likaNkulunkulu elidaliwe futhi asisindizwe igazi leJuda kanjalo asisindizwe igazi lowezizwe sisindizwe igazi lika uNkulunkulu lokho kuhambisana neBhayibheli lisho njalo sisindiswa yi ngakho niyabo uJesu wayenguNkulunkulu wayengesuye umuntu wesithathu umuntu wesine umuntu wesibili wayengumuntu wayenguNkulunkulu niyabo wayenguNkulunkulu u-Imanueli uNkulunkulu wehle vele enkazimulweni yakhe wazembula ngiyayithanda leyo ndaba kaBooth Clibborn lelo elikhulu ihube elihle phansi kusukela enkazimulweni yakhe indaba ephila njalo njalo uNkulunkulu wami nomsindisi wafika noJesu kwakuyigama lakhe wazalwa emkhonjeni kwabakhe uqobo isihambi umuntu osizi izinyembezi nobuhlungu obububulayo Oh, ukuze hlize unjepho kusilethela kuhlengwa ngenkathi phakathi nobusuku kungekho nelincuyi ithembe libonakalayo uNkulunkulu oligugu ophathana ngomusa wabeka eceleni ubukhazikhazi bakhe egoba ukubaqomise futhi asindise umphefumulo wami. Oh, ngimthanda kangaka, ngimdumisa kangaka umoya wami ukukhanya kwelanga kwami owami oyikho konke kukho konke umhlengo omkhulu waba ngumsindisi wami umdala omkhulu waba ngumsindisi wami nakho konke ukugcwala kukaNkulunkulu kuhlala kuye. Yilowo ohlangabezane nesidingakalo umusa waveza umuntu kaJesu Kristu futhi siyathola le ncwadi manje uNkulunkulu welula ithende lakhe livela kuNkulunkulu ukuba abe ngumuntu wakuqula isimo sakhe esuka kubeni ngusomandla waye kubeni ngumuntu ukuba thathe isimo somuntu ukuze akwazi ukufa ukuhlenga umuntu lindani size simbone lapho kungekho muntu ofanele. Niyabo, kulungile. Ebhayibhelini encwadini karuthe njengoba niyifunda nizathola ukuthi umuntu onjalo wayebiza ngogowel G-O-E-L wayebiza ngogowel noma kwakungumuntu owayekwazi ukuhlangabezana nezidingakalo. Nogowel ufanele akwazi ukukwenza, ufanele avume ukukwenza futhi ufanele abe yisihlobo somndeni ohlobene nesihlobo somndeni ukukwenza futhi uNkulunkulu umdali kamoya waba isihlobo segazi kithi ngenkathi yaba ngumuntu ukuze akwazi ukuthatha isono sethu sibe phezu kwakhe futhi akhokhe inani futhi asihlenge sibuyele kuNkulunkulu futhi nakho nango umhlengi. UKristu usihlengile manje, manje ezihlengiwe, kodwa akakakubizo kungokwakho kwamanje. Manje ningahle nehluke ngalokho, kodwa abambani nje umzuzu, niyabo, sizobona, niyabo, akakalibizi. Niyabo, uma athatha incwadi yokuhlengwa, yonke into wadami ayenayo, nayo yonke into ayilahla, uKristu uyayihlenga ibuyise, futhi usevele usihlengile, kodwa akakakuthathi okungokwakho kwamanje, angeke kuze kube isikhathi esikhonjiwe. Kuyobese kuthi-ke kuyofika ukuvuka, kuyobese kuthi-ke umhlaba uyokwenziwa busha futhi, kuyobese kuthi-ke athathe kungokwakhe okungokwakhe akuthola ngenkathi esihlenga, kodwa uyokwenza ngesikhathi esikhonjiwe. Ohe, lokhu kuchazwa kule ncwadi yezimpawu eziyisikhombisa esikhuluma ngayo manje. Kulungile, incwadi yokuhlengwa yonke ichazwa phakathi lapha. Konke lokho uKristu ayokwenza kupheleni uzokwembula kithi kuleli viki ezimpawini eziyisikhombisa uma uNkulunkulu ezosivumela. Nebo, kulungile, kuzokwembulwa futhi kwembulwe lapho izimpawu ziqashulwa futhi zikhululwa kithi, khona-ke singabona ukuthi leli cebo elikhulu lokuhlengwa liyini nokuthi kuzokwenziwa nini nakanjani. Konke kufihlwe kule ncwadi yemfihlakalo lapha kunamathiselwe ngophawu kusukume nezimpawu ezisikhombisa futhi ngakho iwudlu yilona kuphele lingazigashula. Manje ngiyaxolisa, siyaqonda. Manje uma ningathanda ukubuka emibhalweni ningaya ngale kuJeremia futhi nithole lapho ngenkathi waye wayeye ekuthunjweni kwezwe, niyazi wathengela umalume wakhe indodana kamalume wakhe yayinempahla ethize futhi yedlula kulokho ukubekwa uphawu futhi uma sakuthatha konke sinakho lokho futhi eminyakeni ebandla esikhombisa lezo zimpawu nokunye phakathi lapho. Niyabo, uphawu eTestamente elidala lwalufana nokugoqwayo kanje futhi yayilapha imfihlakalo nale mfihlakalo yayifihliwe. Kulungile, yayinamathiselwe ngophawu ndawo zonke yase ibekwa lapha ukubiza ukuthi iya kusibanibani. Manje-ke imfihlakalo elandelayo yayisongwa ndawo zonke ukuthi lelifa laliyini bese inanyathiselwa ngaphandle lapha ngakulicala ukubiza ukuthi iya kusibanibani. futhi yaqhubeka nokwehla njalo yaze yenza umbhalo ogoqwayo ngoba abantu babengenawo amabhuku njengaleli ngaleyo nkathi yayisembhalweni ogoqwayo bangakokwaziyo lokho na ibizwa ngombhalo ogoqwayo awumbhalo ogoqwayo onamathiselwa ngophawu wawungawuqashula ngokuqaqa wodwa lapha ukuthi imfihlakalo yalo yayiyini bese iqaqa ngokuyidabula futhi wawungabona ukuthi lokho kwakubiza bani bese ke uqashula umunye ngokuqaqa futhi ungabona ukuthi lokho kwakubiza bani futhi yonke into lapha izimpawu ziyisikhombisa zineziyimfihlakalo zikankulunkulu kusukela ekusekelweni kwezwe zonke zinamathiselwe ngophawu ngciphakathi lapho futhi zembulwe yizimpawu ezehlukene eziyisikhombisa lokho uma unkulunkulu ethanda makube nguye osivumela sihlube lezi zimpawu bese sibuka phansi ngencwadi bese sithole ukuthi yonke imayelana nani yabo wo ngethemba ukuthi sinesikhathi esikhulu napho imfihlakalo yokuhlengwa inamathiselwe ngophawu ukuze le ncwadi yayingeqashulo ukuze kube ngumlayezo wengelosi yokugcina umbhalo ogoqwayo ulapho sasazi ukuthi wawulapho siyazi ukuthi wawungukuhlengwa sakholwa ukuthi wawungukuhlengwa ujeremiya wathi lo mbhalo ogoqwayo ufanele ugcinwe njengoba likufunda lapho uyosho ufanele agcinwe esitsheni sasemhlabeni yabo oh into enhle kanje pho lapho ebengingakhuluma ngayo okwesikhashana lo mbhalo ogoqwayo wawugcinwe esitsheni sasemhlabeni isitshe sake saba yinyama udumo safa sabuye savuka futhi wagcinwa esitsheni sasemhlabeni kwaze kwaba isikhathi sokuthengwa ohe kukahle kulungile manje le milayezo yonke igcinwe ngci kuze lesi sitshe sasemhlabeni kuze kube yisikhathi sesikhathi sikankulunkulu esikhonjiweyo ngesikhathi sesithunywa sokugcina emhlabeni nakho konke lokho labo bantu ababehlulelwe ngakho futhi bathi ngiyazi ulapho ngikholwa ukuthi ulapho futhi balwa kuwo futhi bawuletha futhi baveza izinto ngokukholwa bawukholwa kodwa manje uzolethwa kithi ngesambulo nangokuvela esandleni sikankulunkulu ngokuqinisekiswa unkulunkulu washo njalo wakwethembisa manje asibone kuphi besikuphi na asiye vesini lesibili manje leso yisikhathi eside sevesi lokuqala kodwa asithathe ivesi lesibili manje cishe ngeke sihlale isikhathi eside kangako kwelilandelayo ngase ngibone ingelosi enamandla imemeza ngezwi elikhulu ithi ngubani ofanele ukuvula incwadi nokuqaqa izimpawu zayo na manje khumbulana sifunde ivesi lokuqala futhi ukuze sikuhlanganise ndawonye ngibona esandleni sokunene sakhe wayehleza esihlalweni sobukhosi nkulunkulu ubani ona umphathi wasekuqaleni ngokoqobo wencwadi yokuphila uyiphethe iphethwe ngunkulunkulu ngenkathi u-Adamu elahlekelwa yilungelo layo yabuyela kumnikazi wayo wasekuqaleni ingeyakhe futhi uJohane embonweni wabheka ngale wayesebona esandleni sokunene sakhe wayehlezi esihlalweni sobukhosi incwadi lotshiwe ngaphakathi nangemuva inamathiselwe ngezimpawu eziyisikhombisa ngiyabonga phakathi manje uma siyoqashula lezi zimpawu nizobona lubuyela emuva liyothi nguwe embhalweni buya le emuva ngalunye lwalezo zimpawu yonke into ndawo yonke imfihlakalo ilele khona lapho kulezi zimpawu niyabo zonke izimfihlakalo zebhayibheli zilele kulezi zimpawu nezimpawu zingeqashula kuze kube yileso sikhathi ngiyakufakazisa lapha emzuzwini nje Qaphelani manje incwadi ikhumbulani inamathisela ngophawu nanto olulodwa nalulo luphawu bese kuthi olunye lusongiwe uphawu olunye lusongiwe uphawu incwadi yokuhlengwa nayo yonke into ndawonye yenza incwadi futhi inamathiselwe ngophawu ngezimpawu eziyisikhombisa futhi manje ke kungemuva ingoba isongiwe imfihlakalo yophawu ingaphakathi futhi luthi kuphela umgibeli wehashe elimhlophe noma umgibeli wehashe elimnyama nanoma yini okunye ngaphandle kodwa imfihlakalo yencwadi yonke ikulezo zimpawu kusukela kuGenesis kuya esambulweni icebo liphelele lokuhlengwa lembulo kulezi zimpawu ezizikhombisa ho izikhathi esisemqoka uNkulunkulu akasisize siluthi ole nebo manje ingelosi enamandla manje ivesi lesibili ingelosi enamandla ngezwi elikhulu imemeza ngubani ofanele ufanele ini na ngubani ofanele ukuthatha leyo ncwadi manje siyathola ikuphi incwadi manje na kumnikazi wayo wasekuqaleni ngoba ilahlekelwe yilungelo ngendodana indodana yokuqala kaNkulunkulu esintwini futhi ngenkathi ilahla amalungelo ayo ukuba ilalele usathane yeka yenzani na yemukela ukuhlakanipha kukasathane esikhundleni sezwi likaNkulunkulu manje besingeme yini lapha isikhashana amadodana kaNkulunkulu ayothatha umqondo wekholiji ngayo esikhundleni sezwi likaNkulunkulu nebo into efanayo eyenziwa ngu-Adamu walahla amalungelo akhe futhi ngenkathi kwenza yabuyela emuva ngo aliboni lapho leyo minyaka obunjalo na nebo yabuyela ngo kumphathi wasekuqaleni futhi uJohane ekumoya emiphezulu lapho ezulwini wayesanda kwenyuswa nje manje esuka eminyakeni yebandla nebo wabona iminyaka yebandla wayesenyuswa ke esahlukeni sesine yathi yenyukela phezulu ngizokutshengisa izinto ezizofika wayesebona yedwa hlezi esihlalweni sobukhosi enalencwadi esandleni sakhe sokunene kucabangeni manje bese kuthi ke kulencwadi kwakuyincwadi yelungelo lokunikaze kuhlengweni futhi yayinamathiselwe ngophawu ngezimpawu ezisikhombisa Wasakuthi ke ingelosi yafika ingelosi enamandla imemeza ngezwi elikhulu ubani owayefanele ukuvula incwadi ukuthatha incwadi na ubani owayekwazi ukuvula izimpawu na ubani owayekwazi ukuvula le ncwadi na Yebo ingelosi yakubuza uJohane wakubona yayisithi manje ngubani ofanele na makeze oh hey mhlawumbe ngizwa lokhu nje ngalendlela kodwa makeze kwasho ingelosi makeze nansi incwadi yokuhlengwa nansi icebo lokuhlengwa nansi indlela kuphela yonke uzohlenga ngayo ngoba nansi incwadi yelungelo lobunikaze kuhlengweni kwakuwo wonke amazulu nomhlaba Mageze ngaphambili umethanda oh hey manje makakhulume noma kuthule kuze kube phakade mageze ngaphambili futhi ayithathe ibe ngeyakhe lencwadi ngubani ofanele ukukwenza na uJohane wayesethi kwakungekho namunye ezulwini owafunyana efanele kungekho namunye emhlabeni owafunyana efanele kungekho namunye phansi komhlaba owake waphila futhi wafa owafunyanwa efanele kungekho namunye owafunyanwa efanele Ubiza kwengelosi kwakungukubizwa komhlengo isihlobo somndeni kubabonakale uNkulunkulu wathi nginomthetho umhlengo isihlobo somndeni angaba ngumbambeli uphi lo mhlengo isihlobo somndeni na ukwaziyo kuyithatha na futhi kuvela kuAdamu wehle njalo kwedlule kubo bonke abapostoli nabaprofeti nayo yonke enye into futhi akukho umuntu owafunyanwayo manje nithini ngalokho na akukho muntu ezulwini akukho muntu emhlabeni akukho muntu owakaphila uElijah wayemlapho uMose wayemlapho bonke abaphoseli babemlapho noma bonke laba abase befile wonke amadoda angcwele uJobe izazi wonke umuntu wayemlapho futhi akukho muntu owayefanele ngisho nokuthi abuke kuye incwadi kungasaphathwa kuyithatha nokuqashula izimpawu manje bangenaphi uPapa nabo bonke laba na uphi umbhishobhu wakho na kuphi ukufanela kwethu na asilutho kunjalo yacela umhlengi oyisihlobo somndeni ukuba eze ngaphambili uma wayengakwenza kodwa uJohane wathi akukho namunye wayefanele akusikho ukuthi wawungekho abantu ababefanele lapho manje njengengelosi kanje isibonelo nje besingathi uGabriyeli noma uMikhayeli kodwa wakhumbulani kwakudingeka kube isihlobo somndeni khumbulani uJohane washo lapha futhi kungekho MUNTU hayi ingelosi hayi iserafi zazingonanga kodwa zazisesigabeni esehlukile zazingakaze kodwa lona kwakufanele kube ngumhlengo oyisihlobo somndeni kungekho muntu ngoba kwakungekho namunye wabo ohlengiwe akukho muntu wayefanele ukubuka kuye oqhabo hey ngakho wathatha isihlobo somndeni esingumuntu futhi yacela yona futhi asifunyananga ndawo kwakungekho muntu kungekho mbishobhi kungekho mbishobhi omkhulu kungekho mpriest kungekho busa ezindabeni ezingcwele kungekho lutho ngisho nolwalu bengenabo ngisho nobungcwele benele bokuba babuke ngisho kuye incwadi hehe lokho kuqine ngempela kodwa yiloko ibhebhele lakushoyo ngicaphula nje lokho kwashiwo kuJohane ibhebhele lathi uJohane wakhala akusikho njengoba abanye abantu ekufundisile ngangizwa umuntu fundisa lokhu ngesinye isikhathi wathi uJohane wakhala ngoba wazithola yena engafanele wo noma yimuphi umuntu phansi kukamoya ongcwele beyokwazi okwehlukile kulokho niyabo phansi kokuphefumulela kukaNkulunkulu beyokwazi okwehlukile kulokho kodwa uJohane wakhala nakhu engicabanga ukuthi wakukhalela ngoba uma wayengekho owayefanele futhi akwazi ukuvula le ncwadi yokuhlekwa konke kudaliweyo kwakulahlekile nansi incwadi yelungelo lobunikazi futhi izonikeza umhlengo wesihlobo somndeni ongahlangabezana nezimfanelo lowo ngumthetho kaNkulunkulu uqobo futhi angewone umthetho wakhe angewudelele umthetho wakhe njalo niyabo uNkulunkulu wayedinga umhlengo wesihlobo somndeni owayefanele owayekwazi ukukwenza owayenotho lokukwenza nengelosi yathi manje lo mhlengo wesihlobo somndeni makeze ngaphambili noJohane wabheka futhi wabheka phezu kwawo wonke umhlaba wabheka phansi komhlaba futhi kwakungekho muntu lapho okudaliweyo nento yonke yayilahlekile kusobala uJohane wakhala yonke into yayilahlekile ukukhala kwakhe akuthethanga sikhathi kodwa umzuzu nje nokho kwase kuthi-ke nakho kume elinye lamalunga amadala lathi ungakhali Johane ohe ukukhala kwakhe akuthethanga sikhathi kodwa umzuzu nje uJohane wacabanga ohe uphi umuntu na nakho kuma abaprofeti bazalwa njengoba ngakinjalo nakho kuma izazi nakho kuma ho akukho muntu lapha na ngifuna umuntu okwaziyo ukukwenza ngifuna umuntu ongahlenga futhi akafunyananga ngakho uJohane waqhumuka ho yonke into yayilahlekile futhi wakhala kamunyu futhi wayetabukile ngoba yonke into bonke kudaliweyo yonke into yayingasekho uma babengafumani muntu othize uthume uNkulunkulu uma babengafumani muntu othize ongahlangabezana nalezo zidingakalo lapho sonke sidalwa esingumuntu nalo lonke izwe nokudaliweyo kwakungasekho Oh, yonke into yayiwile. Amalungelo okuhlengwa, amalungelo okuphila okuphakade, ukukhanya, wonke la malungelo ayelahliwe. Futhi kwakungekho muntu owayengakhokha inani. Lojohane uqala ukukhala ngoba akekho wayefanele futhi akekho ngisho nowayengabuka kuye incwadi. Oh, wathatha isidalo esingumuntu uJohane wakhala ngoba akekho wayengakwenza nayo yonke into yayilahlekile.
And there came a voice from one of the elders standing amidst the four beasts.
Futhi nako kwafika izwi livela kwalinge lamalunga amadala limi phakathi kwezidalo ezine nalo lonke lelo bandla likhulu lasezulwini lathi ungakhali Johane. Oh, umusa kaNkulunkulu ungephuki umoya Johane, ungakhali ukuba ingonyama yesizwe sikaJuda impande lenzalo evela kuDavide inqobile. Ungqobo uchaza ukuthi ukubambana bese uyahlula. Oh, hey, insimi yaseGetsemane ngenkathi igazi liqathaka phansi liphume ebusweni bakhe wenqoba. Niyabo, ingonyama nempande kaDavide inqobile, ihlulile. Njengojakobe engumqineli futhi-ke kathi athola ukuxhumana nengelosi wabambelela nengelosi yazama ukuhluthula wathi angizi ukukudedela nje uhambe wabambelela waze wakuthola ekuvune negama lakhe lashintshwa lisuke kubeni ngumqineli okuchaza umkhohlisi laye kubeni yini laye kubeni yinkosana noNkulunkulu u-Israyeli wanqoba.
This line of the tribe of Judah prevailed.
Nale ngonyama yesizwe sakaJuda enqoba yathi ungakhali Johane ngoba ingonyama yesizwe sakaJuda impande kaDavide inqobile isivele yehlulile ikwenzile sokuphelile Johane. Oh, hey. Waveza isisu samabala ibhisha sithumele isono sihambe sibuyele muva ezandleni ezinogrisi ukuthi ngokuhlakanipha kwakhe owakonayo isidalo singumuntu. Yebo, kodwa ngenkathi uJohane phenduka ukubabuke wabona iwundlu ukwehluka kunje pho engonyameni yathi ingonyama inqobile. Niyabo, futhi ngingakusebenzisa lokho lapho uNkulunkulu ezifihle ebululeni yathi nansi ingonyama leyo yinkosi yesilo. Ingonyama inqobile, into eqine kunazo zonke khona yingonyama. Ngike ngalala phandle emeneni e-Afrika futhi ngizwe izindlulamithi izinsiniliza nenkulu indlovu enamandla nomboko wayo usemoyeni wi futhi ngizwe izilwane ezinolaka zasokwadulo zikhalela kakhulu okwegazi lazo ukukhala okujiyile namabhungane aze noBilly Paul nami silele endaweni endadlane embozwe ngokuhlabayo futhi ngizwe le bangene likude ingonyama ibhonga nayo yonke into okwadule iyathula du ngisho namabhungane ayayeka kumpongoloze. Inkosi yakhuluma. Ngenitshela lokho kungenkathi amahlelo nokungabaza kuwela emhlabathini yonke into iyathula uma kukhuluma inkosi futhi yile inkosi lelo yizwi layo. Oh, yathi Johane ungakhathazeki ungakhali ungephuki Johane nginawe lapha embonweni ngikukhombisa ukuthize futhi ngiyazi udabuke waphela ngoba uyazi ayike into engahlengwa yonke into ayisekho akukho muntu owayengahlangabezana nesidingakalo kodwa ingonyama yesizwe sakaJuda. Niyazi sikaJuda sasinakho naseblackboard lapha niyazi isizwe sikaJuda isiphandla sasiyingonyama. Kumbulani ngonyama nenkabi nokunye nokunye ikhanda lomuntu nokunye nokunye nabo bebhekile lawo maserafi lelozi ngenkathi bonke uMark uMathewu uLuka noJohane bonke bama bezungeze incwadi yezenzo futhi ngezo umuntu ethi umfundisi omkhulu wathi incwadi yezenzo iwumsebenzi owuhlaka nje kwakungumvino okuqala ibandla lingcwele ukuba like uveze yebo mnumzane futhi like laze laveza omunye uyoba yilela hlobo futhi yebo mnumzane nemingi imivino efakelwe futhi ithela olamula bekufanele kube ama-olintshi kodwa yabo uma lowo mvini uke waze waveza igatsha lawo futhi uyofana ncamashinje njengowasekuqaleni futhi uMathewu uMarko uLuka noJohane lawo mavangeli emilapho egadeloko ukuhlakanipha komuntu amandla engonyama umsebenzi wenkabi nokushesha kwengwe noma ukhozi njalo yebo amavangeli emilapho ini niyakhumbula ngenkathi zina khona kuseminyakeni yebandla esikhombisa manje yathi ngonyama yesizwe sikaJuda kungani aphume kwaJuda na oJuda umnikezele imithetho akayi kuhamba phambi kwazo phakathi kwamadolo akhe aze afike uShilo kodwa uyofika ngoJuda futhi ngonyama isifanekiso sesizwe sikaJuda inqobile ihlulile futhi ngenkathi eqalaza ukuba abone ukuthi leyo ngonyama yayikuphi wabone iwundlu kuxakile abheke ingonyama futhi abone iwundlu ilunge lidala lambiza ngengonyama kodwa ngenkathi uJohane ebheka wabone iwundlu iwundlu kungathi lalihlatshiwe selokhu kwasekela umhlaba iwundlu lihlatshiwe kwakuyini na laliyini lelo wundlu na lalinegazi lilimele iwundlu elalikade lihlatshiwe kodwa lase liphila futhi lalinegazi ohe ningakubuka kanjani lokho bafo futhi uba usalilokhu uyisoni na iwundlu lasukuma ilunga elidala lathi ngonyama ehlulile ngonyama yesizwe sakaJuda noJohane wabheka kubabone ngonyama futhi nako kufika iwundlu linikine igazi likulo izilonda lalinqobile wawungazibonela ukuthi lalikade lisempini lalikade lihlatshiwe kodwa laze liphila futhi uJohane wayengaliqaphelanga leli wundlu ngaphambili niyazi lapha lalingaphathekanga ngaphambili akukho ndawo lapho elalike laphatheka khona uJohane akalibonanga kuwo onke amazulu njengoba wayebheka kodwa nandi liphuma qaphelani lapho elaphuma khona lavelaphi na livele esihlalweni sobukhosi kababa lapho elalikade lihlezi khona selokhu lahlatshwayo futhi lavuka futhi lavuka lase lihlala ngakwesokunene sikankulunkulu liphilela njalo kumela amen lasukuma lapho namhlanje njengommeleli ngegazi lalo qobo ukumela phezu kokungazi kwabantu manje yilowo engethembele kuye wayesalokhu embozwe ngezisu samabala iblishi isisu samabala iblishi sokuthethelelwa kwesono uJohane wabheka lelo wundlu lewundlu lalibukeka sengathi lalikade lihlatshiwe wayeseqaphelaka ukuthi lalilimele futhi lisikiwe futhi lalimala futhi lopha iwundlu elinegazi yilokho kwathatha indawo yethu akusizo yini simanga iwundlu elilula ladingeka lithathe indawo yethu na futhi wabone iwundlu laqhubeka laphuma uJohane akalibonanga ngoba lalikade lisemuva le maphakadeni ngisho nokwenza ukumela futhi likhombisa ukuthi labo babekade beze kuNkulunkulu phansi komnikelo wegazi lezinkunzi nezimbuzi umnikelo wokubambela futhi isizathu labo abalikholwayo kwakukhomba kulo negazi lalingakachithwa nokho ngakho lalilapho ukubahlanza lalilapho ukuhlanza wena nami futhi nkulunkulu ngithemba ukuthi lilapho kulobu busuku lazo zonke izono iwundlu lalihlatshelwe zona angayibona kanjani uJehova noma yini kodwa lonke iwundlu elinegazi likumele lapho newundlu laqhubeka laphumela embonweni manje sengathi lalihlatshiwe Kabelani livela esihlalweni zobukhosi kababo cabangani lona laqhubeka livela phi kulombono na livela enkazimulweni lapho nihlezi khona ngakweso kunene sikaNkulunkulu laqhubeka laphuma liza kuJohane liphuma enkazimulweni Oh, bekungeke yini kwaba yinto enkazimulo uma imicabango yethu enesono kulobu busuku ibingabekwa eceleni isikhathi eside ngokwanele kule mbukela futhi belizoqhubeka livela kude le nkazimulweni kulobu busuku ukuba lizazise kunoma yimuphi wenu iwundi liqhubeke livela enkazimulweni lenzela ukumela Kulungile ukuba libize manje kokuhlenga kwalo kumbulani lalikade lisemsebenzini walo wokulamulela emuva lapha kodwa kumbulani lezi zimpawu sezilungele ukuvulwa newundlu livela endaweni engcwele kaNkulunkulu laqhubekela phambili Lindani size sifike ngapho lelo hora lilodwa sithathe lelo hora nengxenye ukuthi lithule indawo engcwele shunqe intuthu akuseke ukumela umhlatshelo ususukile sekuyisihlalo sokwahlulela akuseke gazi kuso nhlobo ngokuba iwundu elimbozwe yigazi selisukela hamba ungalindi kuze kube yileso sikhathi Niyakumbula sisementeni elidala na inqobo nje uma igazi lalisukile sihlalweni somusa kwakungukwahlulela kodwa inqobo nje uma igazi lalisephezu kwalapho kwakukhona umusa kodwa ngenkathi iwundi lisuke lihamba lokho kwakwenza Beliyini na, belingumeleli, angeke omunye umuntu, ngitsheleni ukuthi uMaria wayengakwenza kuphi kumela-ke, yini uMaria ayengayinikela na, wayengenzani uFrancis ongcwele, uAssis ongcwele, kumbe noma yimuphi, noCecilia ongcwele, njalo, kumbe noma yiziphi esinye isidalwa esingumuntu na.
John never saw a thousand saints come out.
UJohane akazange abone abangcwele abayinkulungwane bevele ekulabuleleni wabona iwundu iwundu lalikade lihlatshiwe linegazi angikhathali ukuthi bangaka abangcwele abahlatshiwe bonke babekufanele bonke njengesela lathi esiphambanweni sonile futhi kusifanele lokhu kodwa lo muntu akenzanga lutho wayenguyena muntu kuphela wayefanele Nandi lize, lisuke ebhokisini lakumele. Nize la ini manje na. Niphikisiseni, ho 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 hey. UJohane wayikhala, kukuphi konke konke na. Kuza kwenzekani na. Lathi ungakhali Johane, kwasho iluka lidala. Naku kuze ingonyama, yayiyiye yanqobayo. Ngenkathi ebheka nakho kuze iwundlu, linegazi, elalikade lihlatshiwe. Noma yini ebulewe, inegazi, niyazi. Libulewe, intamo yalo igencwe yavula. Lega noma ilethize igazi likuya yonke indawo kulo Naku kuze iwundu lihlatshiwe futhi laphuma oh hey ini ukubizwa kungokwale kuhlangene kwale hey man oh ngi anizizo nje ukuthi yanini nje ngale khona nini ihlale phansi beza nikhale sikashana na Nandi lize iwundi lisalokhu linegazi uJohane kwakungekho lutho lapho wonke umuntu odumileyo wayemezungezile kodwa kwakungekho namunye wabo wayengakwenza ngakho nandi lize iwundi manje izinsuku zalo zokumela seledlule izinsuku zokunamulela lokho kungenkathi lengelozi izoma lapho lindani size singene ezimpawini nesikhathi asisayikubakho kunjalo lokho kuthula ingxenye yehora kutsisana ukuthi kwe Kwenzekani kuleyo ngxenye hora yokuthula ngenkathi lelo phawu lesikhombisa ngobusuku bangesonto elizayo inkosi Thanda Liyaphuma yini ukubizwa kungokwalo manje ho he liphumela ukubizwa kungokwalo manje lase liwenzile umsebenzi wesihlobo somndeni lase lehlile liba ngumuntu lapha seliwenzile umsebenzi wesihlobo somndeni kodwa lalingakakubizwa kungokwalo
Now he comes on the scene to claim his right.
Manje lize sicawini ukuzobiza ukungamalungelalo bekuzana ukuthi kwenzekani. Oh hey, okwalokho elakuhlatshelwayo kokuba njengokuba izihlobo somndeni kumuntu ukufa endaweni yakhe ukumhlenga. Kodwa ayilungele idala laliqinisile ngenkathi lithi wayeyingonyama, yebo. Ilunga lidala lambiza lathi ingonyama ngoba wayekade iwundla omelayo, iwundla elinegazi, kodwa manje uphuma njengengonyama. Izinsuku zakhe zokumela selwedlule. Ongcolile makazi ngcolise njalo, olungileyo makeze njalo kulunga, ongcwele makazi ngcwelise njalo. Into isivaliwe, ho mfowethu, bese kuba yini ke, bese kuba yini ke? Futhi kumbulani kufika nyakelo webandla wesikhombisa lapho izimfihlakalo zikaNkulunkulu ziyovulwa khona. Manje bhekisisani impela lena yinto enifanele niyithole. Manje wayekade enza umsebenzi wakhe wokulamulela emmele ikholwa iminyaka yezinkulungwane ezimbili, wayekade sebuva lapho iwundlu. Manje uphuma ivela phakatheni ukuthatha incwadi eyincwadi yelungelo lobunikazi nokugashula izimpawu nokwembula izimfihlakalo. Kunini okwakho na esikhathini sokuphela? Niyakuthola na? Kulungile, sizoqhubeka-ke. Manje ligashule izimpawu futhi likhulula zonke izimfihlakalo kubo kwingelosi yesikhombisa. Emlayezo wayo uzokwembula zonke izimfihlakalo zikaNkulunkulu. Izimfihlakalo zikaNkulunkulu ilele kulezi zimpawu eziyisikhombisa. Niyabo, yilokho akushoyo lapha. Zonke izimfihlakalo ilele kulezi zimpawu eziyisikhombisa. Newundlu liyaphuma manje kubeni ngumlamuleli phakathi kukaNkulunkulu nomuntu, liba yingonyama. Futhi uma liba yingonyama lithatha incwadi, lokho ngamalungelo alo. UNkulunkulu uyibambile imfihlakalo, kodwa manje iwundlu liyeza. Akukho muntu owayengayithatha incwadi, iselokhu isezandleni zikaNkulunkulu. Akukho papa, mpristi noma kungaba yini, bangeke bayithatha qha incwadi. Izimpawu eziyisikhombisa aluke mbulwa, niyabo. Kodwa uma umlamuleli, uma umsebenzi wakhe sewenziwe njengommeleli, uyaphuma. Futhi uJohane ilunga lidala lathi uyingonyama, futhi uyaphuma. Mpekisiseni, oh hey, niyabo. Uyaphuma kubathatha incwadi. Manje bhekisisani ukwembula izimfihlakalo zikaNkulunkulu abanye okuqagelile kuyo yonke le minyaka yamahlelo. Niyabo, manje-ke ingelosi yesikhombisa uma le ncwadi izimfihlakalo kuyizwi likaNkulunkulu, ingelosi yesikhombisa izofanele ibe ngumprofethi ukuba izwi likaNkulunkulu lize kuye. Akukho abapristi, opapa, kumbe noma yini enye okungalithole. Izwi alizi konjalo. Izwi likaNkulunkulu liza kuphela kumprofethi njalo, uma lakho wesine wethembisa onjalo. Futhi lapho ephuma wayezothatha izimfihlakalo zikaNkulunkulu, lapho ibandla lalithole konke kuba mathizethize kuwo wonke la mahlelo nokubuyisela kukholwa kwabantwana kubuyela koyize. Kuyobe sekuthi-ke ukwehlulelwa kwezwe kugadle nomhlaba uyoshiswa. Kuyobe sekuthi-ke abalungileyo bayophuma bahambe phezu kwemilotha yababi esikhathini seminyaka eyinkulungwane. Seniyakuqonda manje na? Kulungile. Bange babe kuqagelile onyakeni obuhlelo, kodwa niyabo, ufanele abe yilo muntu. Ingelosi yesikhombisa ye isambulo seshumi elokuqala kuya kwelesine yi. Ingelosi yesikhombisa inezimfihlakalo zikaNkulunkulu zinikwe yona, futhi iqeda zonke izimfihlakalo ebishiyiwe kusukela phansi eminyakeni yobuhlelo. Manje ningabona ukuthi kungani ngingagadli kubazalwane bami abasehlelweni yinqubo yehlelo. Aba asikho isidingo sabo ukuzama ukukwazi, ngoba bekungeke kwembulwa, lokho kungokwezwi. bayazicabangela khona futhi bakholwa ukuthi kwakulapho futhi ngokukholwa bahamba ngakho kodwa manje sekufakazelwe ngokuzobala amen oh hey umbhalo onje onjepho manje ebhekisisane khona-ke yilo iwundle lithathe isikhundla salo sobukhosi labo abangcwele balo beza ukuzolethweza umqhele umbuso umbuzi nenkosi yamakhosi yabo yabo isikhathi sesiphelile isambulo seshumi isithupha isikhathi esisekho qaphelani kunezimpondo eziyisikhombisa kuleli wundlu ningena kuqaphelana linezimpondo eziyisikhombisa sisanda kukuqeda lokho izimpondo kuchaza amandla esilwaneni futhi qaphelani wayengasizo isilwane ngoba wathatha incwadi esandleni sakho wayehleza sihlalweni sobukhosi niyabo qaphelani ho hey ngikholwa ukuthi beginakho lokho kubhalwe phansi ndawo-ndawo oh ukugqashula izimpawu nokuqaqa incwadi yelungelo incwadi yelungelo lobunikazi nomlezo kuyo ingelosi yokugcina futhi uthatha indawo yakhe yobukhosi uphumela lokho-ke manje ukuzokwenza manje ebhekisisane uma ephuma izimpondo eziyisikhombisa manje ngenkathi ebone leli wundlu ujohane libheka la lalibukeka sengathi lalikade lihlatshiwe iwe linegazi futhi livele ephakadeni futhi liyakhawuka ukuba ngumlamleli bese-ke ukhuleka kumariya ngakho konke ofuna ngakho kwakungekho namunye ezulwini nasemhlabeni noma kungekho muntu kungekho sidalwa noma ndawo enye esasingayithatha ujohane waze wakhala ngisho nangakho wo mngane ikatolika anikuboni lokho na ningakhuleki komunye umuntu ofile iwundlu yilona kuphela lingumlamuleli niyabo laliyile elaphumayo futhi lenzani manje na kade lisemuva lapha limela igazi lalo selilize labuyisana nawonke umuntu futhi iwundlu manje liyazi ukuthi yini elotshwe encwadini ngakho lalazi kusukele ekusekelweni kweza amagama abo ayephakathi lapho ngakho lime emuva lapha futhi lahle futhi kodwa lenze umsebenzi womlamuleli njengalona kwaze umsebenzi wokulamulela kwaze kwathi wonke umuntu afake encwadini usehlengiwe futhi sekuphelile futhi manje uyaphuma niyabo wenze umsebenzi wakhe wokuba isihlobo somndeni uyikho konke niyazi ukuthi wawuyini umsebenzi wesihlobo somndeni na ukufakaza phambi kwamalunga amadala ndiyamkhumbula ubhowazi ekhahlele isicathulo sakhe esikhipha nokuye na usekwenze konke lokhu manje ufikela kuthatha umlobokazi wakhe amen yeza manje njengenkosi ufune indlovukazi yakhe amen amen kule ncwadi yiyo yonke imfihlo yakho isongwe ndawo zonke izimpawu ezisikhombisa o mfowethu izimpawu ezisikhombisa kulindelwe yena ukuba afike qaphelani asithole lezi zifanekiso awu sekungelesi shiyagalolunye nje nqo sinamahora amathathu noma ngaphezulu ukuba sihambe sine nje usathale olulokhu engitshela ukuthi labo bantu yakhathala ngakho ngiqagele bakhathele kodwa ake sithathe lokhu empeleni izimpondo ezisikhombisa kwakungamabandla isikhombisa niyabo iminyaka yebandla esikhombisa ngoba lokho kwakungukuvikela kwewundlu elavikela amalungelo alo ngawo emhlabeni kwakuyiqembu labantu elithunyelwe ngunkulunkulu abavikelayo niyabo uphonde ewundlwini amehla esikhombisa ayizithunywa ezisikhombisa zeminyaka yebandla esikhombisa amehlo ayisikhombisa ababoni aba isikhombisa ningathanda ukubhala phansi omunye umbhala na asiwuphenge nje nithini nisenaso leso sikhathi esingako na kulungile asiye kuzakhariya incwadi kazakhariya kancanyanyana nje futhi sizofunda okunye kwalokhu angifuni ukulihlalilisa isikhathi eside kulezi zinto futhi ngikodwa nokho angifuni nikugeje yini enye esemqoka kwedlula lokhu na ya yini enye ini akukho kusemqoka kwedlula lokuphila okuphakade kumuntu futhi sifanele sithole lokhu manje futhi siqiniseke ukuthi siyakuthola kulungile.
All right, sir.
Kulungile mnumzane futhi manje sifuna ukufunda uZakharia isahluko sesithathu ngicabanga ukuthi lokho kunjalo manje uZakharia isithathu sizozithola nje lezi zifanekiso lapha uma nginemibhalo yami ebhalwe phansi bengimemeza nje kuyo yonke indawo kule ntambama ngenkathi ngishaya lokhu ngakho angazi nje noma ngabe ngikutholile kahle noma cha ngiyethemba ukuthi ngikutholile kahle uZakharia wesithathu Asibona ukuthi ngabe ku nginamashumi esishiyagalombili nesishiyagalolunye lapha kodwa kufanele kube ngese sishiyagalombili kuya kwesishiyagalolunye kulungile kulungile ngiyazi kungebe ngamashumi esishiyagalombili nesishiyagalolunye uZakharia isithathu isishiyagalombili nesishiyagalolunye Ake uze manje, Joshua mpristi omkhulu, wena, nabangane bakho abahlala nawe phambi kwakho, ngokuba bangabantu besibonakaliso, ngokuba bhekani, ngiyakuveza inceku yami, ihlumela uKristu. Ngokuba bheka itshe ngiyolibeka phambi kukaJoshua phezu itshe. Itshe lilodwa liyakuba ngamehlo esikhombisa. Amehlo esikhombisa bheka ngiyakukopha ukuqoshwa kwalo. Isho inkosi yamabandla ngiyakudedisela kude ububi bezwe ngalusuku lunye. Manje zibheke ngale kuZakharia isine ishumi isine ishumi lelelani ngubani ekudelela usuku lwezinto ezincane uNkulunkulu ebuleleni nebo ngokuba bayakujabula nebabone umthofu ezandleni zikaZerubhabele nowakhe linalawo ayisikhombisa lawa ngamehla ayisikhombisa enkosi aqalaze emhlabeni wonke Amehlo esikhombisa amehlo kusho kubona ukubona kusho abaprofeti ababoni leli wundlu lalinezimpondo ezisikhombisa futhi ophondweni ngalunye lwaluneso amehlo ayisikhombisa kuyini na uKristu nomlobokazi wakhe iminyaka yebandla eyisikhombisa lapho kwavela abaprofethi abayisikhombisa abaphumayo ababona abayisikhombisa amehlo ngakho wokugcina ufanele abe ngumboni Kulungile, qaphelani, akasiso isilwane, lathatha incwadi esandleni sokunene sakho wayihleza esihlalweni sobukhozi. Lalingubani na? Umnikazi, umnikazi wasekuqaleni, owaye nencwadi yokuhlengwa esandleni sakhe sokunene. Futhi akukho ngeloza, kukho sidala esiyingelozi, lutho lunye olwalungathatha indawo, naleli wundlu elinegazi laphuma lase lithatha incwadi esandleni sakho. Kwakuyini na mfowethu lena yinto ephakeme kakhulu kakhulu empalweni amen isenzo okungesiyo ingelozi okungeludo okwakungakwenza lewundlu liyeza lase liyithatha esandleni sokunene sakho wayihleza esihlaleni sobukhosi kuyini na manje ingeyewundlu amen imithetho kankulunkulu yayidinga yile liyiphethe umthetho kankulunkulu wawudinga umhlengo isihlobo somndeni Lewundlu liyaphuma liphethe ngisihlobo sabo somndeni ngingumhlengi wabo manje ngibamelile futhi manje ngifikele kubiza amalungelo abo amen nango kunguye yedwa ngifikele kubiza amalungelo abo kulokho banelungelo kunoma yini eyalahleke kuweni futhi sengilikhokhele inani oh mfowethu Lokho akunezi nizize nigcwala ukholo ngaphakathi na akuyi ngemisebenzi emihle esiyenzile kepha ngokuhawukela kwakhe Oh ake nilinde mzuzu nalawo malunga amadala na yonke enye into iqala ukwethula imiqhele nezikhulu ziqala ukuguqa phansi yabo akukho namunye owayengakwenza futhi lenyukela ngqo esandleni sokunene sikankulunkulu lase liyithatha incwadi esandleni sakhe lase libiza amalungelo alo Sengibafele ngingumhlengo isihlobo sabo somndeni nginguye ngingumlamleli igazi lami lachitheka sengibe ngumuntu futhi ngakwenza lokhu kuze ngibuyise lelo bandla futhi lelo engalibona ngaphambi kokusekela kwezwe ngilihlosile ngalikhuluma laliyoba khona futhi akukho muntu owayekwazi ukulithatha kodwa ngehla futhi ngikwenzile eqobo lwami ngisihlobo sabo somndeni ngiba isihlobo segazi futhi lithathe incwadi amen Oh, bani ongilindele lapho kulobo busuku na ngubani lowo bandla olindele lapho na yini enye ebingakulinda lapho na lowo mhlengo isihlobo somndeni oh he inkulumo mbike enkulu kakhulu kangaka pho noma isenzo manje linencwadi elungele lobunikazi kuhlengweni linayo isesandleni salo ukunamulela sekwenziwe manje linayo isesandleni salo khumbulani kade isesandleni sikaNkulunkulu sonke isikhathi kodwa manje isesandleni sewundlu manje bhekisisani incwadi yelungelo lobunikazi yokuhlengwa yakho konke okudaliweyo isesandleni salo futhi lifikele kuyibiza ibuyele muva futhi ibe ngesindo hhayi kuyibiza ibuyele ezingilosini la ibiza ibuyele kumuntu eyayinikwe yena ukwenza amadodana namadodakazi kankulunkulu futhi abuyisele ensimini yase-Edeni yonke into ayilahlayo konke kudaliweyo imithi ukuphila kwezilwane yonke enye into ohe lokhu akunenzi nizize nikahle na bengicabanga ukuthi bese ngikhathele kodwa akusenjalo manje yabo ngezinye izikhathi ngicabanga ukuthi ngithola sengimdala kakhulu ukuba ngishumayele bese-ke ngibone into efana naleyo futhi ngicabanga ukuthi sengiyinzizo futhi yebe he kwenza ukuthize kuwe niyabo ukuba ngazi lokhu ukuthi ukhona othize lapho ungilindile ukhona othize wakhokha inani engangingenakulikhokha kunjalo wangenzela khona jali wakwenzela wena wakwenzela isithu sonke futhi manje uyaphuma ukuba biza amalungelo akhe okuhlenga ukubizela bani na hhayi yena uqobo thina ungomunye wethu uyisihlobo sethu segazi oh he ungumfo wethu ungumsindisi wami ungunkulunkulu wami ungumhlengo wesihlobo sami somndeni uyikho konke ngokuba ngangiyini ngaphandle kwakhe noma ngangiyoba yini ngaphandle kwakhe na ngakhona yabo uyikho konke kwami futhi umi lapho njengesihlobo sethu segazi futhi manje kade simele njalo kuze kube yilesi sikhathi futhi manje uyaphuma futhi uthatha incwadi yokuhlengwa ukubiza amalungelo akhe alokho asenzela khona baya futhi Jesu wathi okholwe yimi noma efa wophila ophila akholwe yimi akasoze afa naphakade odla inyama yami aphuze igazi lami unokuphila okungena phakade futhi ngiyakumvusa ngomuhla wokuphela akunandaba ulala ubuthongo ngomlindo wokuqala wesibili wesithathu wesine wesihlanu wesithupha noma wesikhombisa noma yikuphi lapho elala khona ubuthongo kuyokwenzekani na icilongo likankulunkulu liyokhala lelo cilongo lokugcina liyophuma liqhume isikhathi sifanayo ingelosi yokugcina enikeza ngazo umlayezo wayo nophawu lokugcina luyavulwa lelo cilongo lokugcina liyokhala nomhlengo uyaphuma ukuba thathe kungokwakhe okuhlengiweyo ibandla lakhe eligezwe ngegazi manje wo konke okudaliweyo kulele esandleni sakhe manje okuphezu kwalokho lonke icebo lokuhlengwa linamathisele kuye ngophawu lwezimpawu eziyizimfihlakalo eziyizikhombisa kule ncwadi ayithatha manje bhekisisani futhi yena kuphela angayembulela lowo athanda ukumambulela yona unayo isesandleni sakhe nebo manje wethembisa ukuthi kwakuzoba ngaleso sikhathi nje ngokuba inamathiselwe ngophawu ngezimpawu ezisikhombisa zemfihlakalo incwadi yokuhlengwa manje bhekisisani njengamanje bangani nginitshelile ngizonidedela liphume ligamenxe lesishiyagalombili kodwa ngiphose amakhasi amathathu noma amane ngaphezulu lapha ukuthola lokhu ngakho ngifuna sengivele ngisemva kwelesishiyagalolunye ukuze nikwazi ukubuya kusasa Kodwa manje kulencwadi yezimpawu ezikasikhombisa yokuhlengwa iwundlu elilayithathayo phakathi kwalo qobo kwakuyilo kuphele lalingakwenza futhi layithatha esandleni sokunene sakho wayehlezi esihlalweni sobukhozi manje ukubiza okwalo okuhlengekayo ukubiza amalungelo alo Nikubizela mina nani asihlenga kukho ukubani yebo sibuyele kukho konke lokhu Adam akulahle ensimini yase Eden selisihlengeza buyela kuloko manje newundlu nincwadi sezandleni zalo sesilungele ukucela umusa walo nesihawu phezu kwethu ukuba lisivulele incwadi yezimpawu ezisikhombisa futhi lisivumele sibuke sedlule ekhethenini lesikhathi kancanyanyana nje ohe Kabelani ngikathi lithatha incwadi, incwadi yelungelo lobunikazi inamathiselwe ngophawu. Uthole lokho emqondweni wenu manje, futhi laqashula izimpawu zemfihlakalo ukuze embula, ukuze iletha kwabalo, niyabo, zonke ezezikhonzi zalo ezihlengiwe. Manje ngenkathi sishaya lokho ezimpawini sizobuyela lapho bese sibone leyo miphefumulo phansi kwealtare imemeza Nkosi koze kube nini na futhi nanti njengomlamuleli ealtare isikhathi sitana nje baze babe baningi ozohlupheka njengani Kodwa manje lifika livela lapha kulolu phawu lokugcina alisasuye umlamuleli seliyinkosi manje futhi lenzani na uma liyinkosi lizofanele libe nezikhonzi nezikhonzi zalo yilabo elibahlengile futhi zingeke zeza phambi kwalo lize lithathe amalungelo okuhlengwa Futhi manje liyahamba liya phambili lisuka kubeni ngumlamuleli lapho kufa kusifaka ethuneni liphuma namalungelo amen futhi ngijona labo abasekhona besasele kuze kube sekufikeni kwalo abayi kubavimbele labo abalele ngokuba icilongo likaNkulunkulu liyakukhala ngalelo cilongo lokugcina lapho uphawu lokugcina seluqashulwa futhi lapho ingelosi esikhombisa isinikeza umlayezo wayo icilongo lokugcina liyakukhala nabafileyo kuKristu bayakuvuka futhi thina sisekhona sisasele siyakuhlwithwa kanye nabo ukumhlangabeza emoyeni uyababiza usephumile manje ukubabize okungokwakhe kwakhe bekuzisani bukani lokhu hey waqashula izimpawu wembula izimfihlakalo waze mbula kuphi na onyakeni webandla okugcina okuyiwona kuphela ophilayo eminye yayo ilele Wathi uma ifika ngomlindo wokuqala, umlindo wesibili, umlindo wesithathu, kwehle njalo kuyofika emlindweni wesikhombisa. Ngomlindo wesikhombisa waphuma umyalo noma ukubiza. Bhekani umyeni yeza. Futhi ngekathi benza intombelele amabandla yiwo ngegama athi oh niyazi ngingikhona ukuthi bengingathanda ukuba nalowo moyo ongcwele. Nigena waqaphela ama presbyterian nama episcopalian na uzo umlezo wa Phoenix kulawo madoda asukuma labo kwi voice nalabo ethi aw yini labanga lomnikazi walethi ubaba ongcwele usibanibani na kanti bebe lathi ningabizi imuli ngokuthi ubaba kanjalo yabo balele nabo ingaleso sizathu kodwa uma bephuma futhi bathi ya siyakholwa Wosifazane wabiza umuyo osifazane nje wathi uyazi ngingum Episcopalian wathi nganga ngakhuluma ngezilimi ngolunye usuku ngikhole ukuthi ngemukela umoya ongcwele kodwa shh ungatshela umuntu ngikungabaza kakhulu impela lokho ngahle ukuba wakhuluma ngezilimi kodwa beka umuntu emlilweni uzohlala kanjani athule na kunjalo ngiyabona ngeke okwenza Nalingathini nje uPetro noJakobe noJohane nabo phezulu ekamelweni liphezulu bethi ho sesinomoya ngcwele manje kodwa mhlawumbe kungcono sihlale sithule nje fowethu ngamafastele iminyango nakho konke bahamba baphumela estradini beziphathisa kwezigejane sesitakwa lo ngumoya ngcwele ongempela Kodwa yabo leyo ntombi elele ayemukeli lutho empeleni kunjalo futhi ikhumbulani ngenkathi zisahambile kuzama ukuthenga amafutha khumbulani imibhalo awusho ukuthi zawathola kodwa kwathi zisaphumile zizama ukuwathenga nako kufika umsindo kwenzekani na zonke lezo zintombi ezazilele zavuka zase zilungise izibani zazo zase zingene esidlweni sakusida kunjalo na futhi zonke ezinye yashiyelwa isikhali sokuhlupheka kunjalo zikhala zilile futhi zigeza amazinyo lelo yibandla hhayi umlobokazi ibandla umlobokazi wangena kunomkhulu mehluko phakathi kwebandla nomlobokazi yebo umnumzane zangena esidlweni sakusihla somshado woqaphela mfana izimpawu laqashulwa ngani na onyakeni webandla ugcine ukwembule lamaqiniso ngani na iwundlu laqashulwa izimpawu futhi lazembule ebandleni lalo ukuze liqoqe izikhonzi zalo zombuso walo umlobokazi walo nebo ohe lifuna kuletha izikhonzi zalo kulo manje Kuyini na ziphuma othulini lomhlaba ziphuma ezinzulwini zolwandle ziphuma emigodini ziphuma endawo zonke nasezindaweni zonke ziphuma ezifundeni zobumnyama ziphuma eparadisi noma zingaba kuphi liyobiza futhi ziyosabela amen amen liyobiza futhi ziyosabela Nifikela ukuthatha izikhonzi zalo nembule izimfihlo zalo futhi zalibona nesikhathi asiseko ngalezo sikhathi isikhathi sesiphelile sesiphelile Kulungile nishiye izihlalo zobukhosi ukuba libe ngummeleli njengewudle lihlatshiwe ukuba libe ingonyama inkozi ukuletha izwe bahlulelweni elinqaba umlezo walo Anisazuye umlamleni khumbulani ukufundisa kweTestament elidala manje njengoba sisheshisa ngikathi igazi lisuka esihlalweni sobuza kwakuyini na isihlalo sokwahlulela futhi ngenkathi iwundle lihlatshiwe laya phambili livele ephakatheni liphuma esihlalweni sikababa laze lithathe amalungelo alo kwakuyisihlalo sokwahlulela bese-ke liba hhayi iwundlu kodwa ingonyama inkozi futhi ibize indlovukazi yayo kuba yize ime eceleni kwayo nazi yini ukuthi abangcwele bayokwahlulela umhlaba na udanyeli wathi wabekwa ukwahlulela nezincwadi zavulwa namashumi ezinkulungwane zamashumi ezinkulungwane zenkulungwane zamkhonza inkosi nendlovukazi kwase kuthi-ke nenye incwadi yavulwa okwakuyincwadi yokuphila lokho ngokwebandla nendlovukazi nenkosi bama lapho njengoba kuzindle komelusi wezinkomo kwathi izolo ebusuku lapho ngicambalela enkangala ngigqolozele ezinkanyezini eziphakaphakeni futhi bengimangala ukuthi ngabe umelusi wezinkomo uyoke yini ashushumbe aye kulele lihlehle kunomgwaqo oya kulesi esikhazimulayo isifundazwe esijabule kodwa kufiphele lapho umkhondo ngakho bathi kodwa lowo banzi oholele kulahlweni umiswe futhi wavutha indlela yonke bakhuluma ngomunye omnikazi omkhulu ukhuluma mayelana nempilo yezinkomo zakhe uma wake waba sekuqoqweni kwezinkomo ubungakubona kahle bakhuluma ngomunye omnikazi omkhulu futhi akagaze afuye ngokweqe idlelo ngakho bathi uyohlala njalo esenzele indawo isoni esiyoshushumba kuleyo eqondile indlela eyingcingo bathi akasoza kushiya futhi wazi wonke umnyakazo nokubuka wo wokuphepha bekungangcono esitho lokufakwa kophawu sibe negama lethu encwadini yakhe enkulu eqoshwe isibalo ngokuba bathi kuyoba khona kukhulu ukuqoqwa kwezinkomo laba belusi bezinkomo beyoma njengamankonyane angena nina ukuba amakwe ngabagibeli bokwahlulela labo baprofethi nababoni omiswe futhi wazi lonke uphawu Uma wake waba sekuqoqeni izinkomo ubone ubasi emaphandle lapho nabagibeli futhi bephithizela kulowo mhlambo wezinkomo uyobona olwakhe uqoqo uPaul edlula futhi uyoqhweba ubasi nobasi uyalubona bese kunekuza iponi lakhe ligijima lingene ngo lijikeleza lijikeleza lokhu kuphithizela isixheke sezimpondo siqhamuka kanjalo futhi enqamula awakhe amakomazi zephuma niyabo bathi kuyoba khona kukhulu kuqoqo kwezinkomo nabelusi bezinkomo bayoma njengamakonyane angenanina ayomakwe ngabagibeli bokwahlulela omiswe futhi owaziyo lonke uPaul niyabo ngakho wathi ngiqakhele ngiyoba yithole lidukile elinomnyaka wode lizelwe umuntu nje olahlelwe ukuba afe ongashayanga uPaul yena benze isobho ngaye niyabo oyonqunywe esikejaneni nabasemaphandleni lapho ubasi walabo bagibele edlula Ngiyabona ukuthi lingubani na ubazi obagibeli lelo yiwundlu ezithunyweni eziyisikhombisa esimisiwe futhi esazi lonke uPaul ushayiwe niyabo Qaphelani nandi liza lishiya isihlalo sobukhozi njengommeleli njengeundle lihlatshiwe ukuba libe yingonyama inkozi kuletha lonke izwe kwahlulelweni elenqabile Mhlengi wethu isihlobo somndeni manje ke useyinkozi phezu kwakho konke ngani na unencwadi yelungelo lobunikazi bokuhlengwa konke kulele phakathi kwesandla sakhe ngiyajabula ngiyamazi niyabo
Then claims his inheritance that's the church the bride he claims it What does he do then?
Bese ke ebiza ifa lakhe. Lelo yibandla umlobokazi. Uyalibiza. Wenzani ke na? Uchitha imbangi yakhe uSathane. Umphonze echibini lomlilo nabo bonke labo waphefumulelwa nguSathane ukwenqaba izwi lakhe lokuhlengwa. Usayinkozi manje umusa saloku sesihlalweni sobukhozi ningakwenqabi aninika khona niyabo abagibeli uyazi nje ukuthi ningobani futhi manje imbangi yake eminika enkathazo iminyaka eyizinkulungwane ezimbili izisho ukuthi ngingenza ngabe ngifuna ukukwenza ngisenabo bangabami ngibalahla amalungelo encwadi emuva lapho kodwa ungumhlengo wesihlobo somndeni Wathi uzemuva la benza kumelela manje kodwa ngolunye isuku uthi ngizobafaka ithuneni kodwa watshela ibandla ngiyonikhipha niyabo kodwa kuqala ngifanele ngibe ngummeleli manje yaphuma ubhuma ephakadene emuva ngaleya esuka esihlalweni sobukhosi sikababa lapho ehlezi khona njengommeleli manje uza ukuba aba yinkozi ubusa zonke izizwe ngentonga yensimbi ubeka kwahlulelwa mfowethu umhlengi wethu isihlobo sethu somndeni ukuphethe konke kunjalo yebo mnumzane wenzani na ubiza lesa sandla sembango Sathane Sebengabami manje ngibavusile thuleni futhi uthatha bonke abaqambi manga nabaphenduke ezizeli bezwi nabo bonke kanjalo noSathane futhi ubabhubhisa echibini lomlilo usephelile manje ubaphonsa echibini lomlilo oh hey Niyazi uthini ngifuna ukusho ukuthize lapha ngaphambi kokuba sivale futhi khona ke sizosheshisa qaphelani sesisezansi manje evesini lesikhombisa kodwa kusukela evesini lesishiyagalombili kuya kweleshumi nane ngifuna niqaphele ukuthi kwenzekani konke lokho kwakusezulwini nakho konke lokho kwakusemhlabeni Lelani lokhu nje ake ngikufunde nje manje ngikhole ukuthi bekungangcono uma nje ngikufunde encwadini nevesi lesikhombisa niyabo futhi ibhekisisani ivesi lesithupha ngase ngibona futhi ibheka ngaphakathi kwezihlalo sobukhosi nezidalwa ezini nangaphakathi kwamalunga kumi iwundlu kungathi lihlatshiwe linamakhanda ayisikhombisa noma izimpondo eziyisikhombisa ngiqonde ukusho njalo namehla ayisikhombisa sisanda kukuchaza nje angomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu abathunyelwe emhlabeni wonke Yebo, minyaka ebandla esikhombisa izithunywa ezisikhombisa ezagcina leyo mlilo uvutha. Yebo, kulungile. Futhileza, iwundlu, la ithabathe encwadi esandleni sokunene sakhe wayehlezi esihlalweni sobukhosi, hlezi esihlalweni sobukhosi. Manje bhekisisane, futhi ngenkathi selenze lokho, bhekisisane ukuthi kwenzekeni, nikhuluma ngejubili, manje lokho impela ngokugashulwa kwalezo zimpawu zenzeka, sizongena engxenyeni yehora lokuthula emva kwalokhu nje, bhekisisane lokhu, futhi sizoqala phakathi sizokuqeda ngiyalokhu ngesonto elizayo ebusuku khona lapha. Futhi lalelisisani manje, senilungele na, thanini amen. Lalelisisani ukuthi kwenzekani ngenkathi selenze lokhu. Ngenkathi konke okudaliweyo kwakububula, angeke wayazi ukuthi kufanele enze njani. NoJohane wayekhala, nandi iwundlu liza liya ngale, nale ncwadi yayisezandleni zomnikazi wasekuqaleni, ngoba umuntu wayewile futhi wayelahla, futhi akukho muntu oyekwazi ukuyithatha nhlobo ukuhlenga umhlaba, akukho mpristi, upapa, luthe njengoba ngishilo. Kodwa iwundlu liyenyuka, akukho Maria, ngeke ngcwele lo. Noma ongcwele lowo, iwundlu liyenyuka, linekhazi lihlatshiwe, futhi layithatha incwadi esandleni sokunene sakho wayehlezi esihlalweni sobukhosi. Futhi ngenkathi sebebonile ukuthi kwakukhona umhlengi, nayo yonke imiphefumulo ephansi kwe-alithare, ngenkathi izingelozi, ngenkathi amalunga amadala, ngenkathi yonke into esikubonile, ngenkathi lokhu sekwenziwe, yona nokho kubekwe isikhathi esizayo, kulobu busuku ningumlamu. Mleli kodwa liza kulokhu bekisisani buthe selithabathini incwadi izidalwa ezine namalunga angamashumi amabili nane awaphansi phambi kwewundlu kuyilelo nalelo linehapu nezitsha zegolide ezigcwele iphunga eliyimikhuleko yabangcwele. Lo yilabo phansi kwe-alithare abakhulekile kudala. Yebo, babekhulekela ukuhlengwa, bekhulekela ukuvuka. Futhi laba lawa lamalunga amadala athulula imikhuleko yawo phambi. Sizathu manje sinomele, sinezihlawa somndeni ezulwini eziphumile kubiza kungokwazo. Futhi yahlabelela igama elisha athi kufanele wena ukuyithabatha incwadi nokuvula izimpawu zayo ngokuba wahlatshwa wasithengela uNkulunkulu wethu bhekisisani ngegazi lakho abavela kuyo yonke imindeni zilimi nabantu nezizwe. Futhi wasenza amakhosi nabapristi kuNkulunkulu wethu futhi siyakubusa emhlabeni. Babafuna ukubuya futhi laba babuyela muva ukuba amakhosi nabapristi uthume uNkulunkulu. Ngizizwa ngikahle ngokwenele ukuba ngikhulume ngezilimi. Bukani bhekisisani, yebo, kubonakala sengathi anginalo ulimi olwenele ebengingamdumisa ngalo. Ngidinga lolo engingalwazi ngisho. Qabelani, ngase ngibone, lalelani lokhu, ngase ngibona, ngase ngizwe izwi lezingelosi eziningi. Lalelani ukuthi ijubili line liqhubekayo ngenkathi bebone lelo wundlu liza laze liyithatha leyo ncwadi yokuhlengwa imiphefumulo yadazuluka. Sizokuthola konke yonke into amalunga amadala awaphansi athulule imikhuleko yabangcwele. Ini kwakukhona simele isihlobo sethu samndeni awangobuso bawo futhi ahlabelela igama esathi ufanele wena ngokuba wahlatshwa. Bhekisisani ukuthi yini futhi bukani lezi zingelosi. Ngase ngibone, ngase ngizwe izwi lezingelosi eziningi zihaqa isihlalo sobukhosi nezidalwa namalunga nomumo wazo wawuyizinkulungwane eziyishumi zezinkulungwane eziyishumi zezinkulungwane. Qabelani, zithi ngezwe elikhulu ngifanele iwundlu lahlatshwayo kwamukela amandla nengcebo nokuhlakanipha nokunqoba nodumo nenkazimulo nezibusizo. Ijubile linje pho eliqhubeka ezulwini ngenkathi lelo wundlu lihola lishiya lelo bhokisi lokumela ukuba lize lapho kuthatha okungokwalo. Ngiyazi lokho kwamthinta uJohane kufanele ukuthi walibone igama lakhe lilotshiwe lapho ngenkathi kuqashulwa lezo zimpawu kufanele ukuthi wajabula ngempela lalelani ukuthi wathini nakho konke kudaliweyo kusezulwini nokusemhlabeni naphansi komhlaba nasephakathi nolwandle nakho konke okukukho kukukho wangizwa ngithi izibusizo ukuthuma kazimula manje Kuba kuye hleze sihlalele ebukhozi ngakule wundu kuze kube phakade amen amen futhi amen oh yezidalwa ezine zathi amen namalunga angamashumi amabili nane awa phansi akhuleka kuye ophilayo kuze kube phakade naphakade Nikhuluma ngejubile, nikhuluma ngesikhathi, ngenkathi lelo wundlu liyaphambili, nebo, incwadi namathiselwa ngophawu ngisho nasezulwini, izimfihlakalo zinjalo, uthi ngabe igama lami lapho na, angazi, ngithemba ukuthi likhona, kodwa uma likhona, labekwe encwadini ngaphambi kokusekela kwezwe. Kodwa into yokuqala lokho kwakumela lokho kuhlengwa kufika iwundle lalihlatshiwe kusukela kusekelweni kwezwe futhi layithatha incwadi uthumo layivula incwadi futhi ladabula izimpawu lase liyithumela phansi emhlabeni ngelosini yalo eyisikhombisa ukuyambula kubantu balo Nako lapho khona, oh hey, kwenzekani na, ukutazuluka, kumemeza, oh haleluya, abagcotshiweyo amandla kazimulo kubonakaliswa. Futhi uJohane umdala, owayekade emi lapho, umfowethu ekhala, kungani, wathi yonke into ezulwini, yonke into emhlabeni, naye yonke into elwandle, yangizwa ngempangaloze, amen, amen, izibusizo, udumo, nokunqoba, namandla, makube kuwe ophilayo kuze kube phakade naphakade. Ukhuluma ngesikhathi sejabule, ngenkathi lezo zimpawu ziqashula, uJohane ufanele ukuthi wabuka phakathi, wasebona edlule ikhethini lesikhathi. Wazathi nanga uJohane ho ho wajabula kakhulu waze wathi bonke kusezulwini ufanele ukuthi wamemeza kakhulu ngempela akazange na bonke kusezulwini bonke kusemhlabeni bonke kungaphansi komhlaba bonke kudaliweyo yonke enye into yangizwa ngithi amen izibusisa nenkazimulo zimulo nokuhlakanipha namandla nokunqoba nengcebo kungokwalo amen ngani na uma kufika isambulo ukuthi iwundla umhlengi isihlobo sethembeni lalibuye livele isihlalweni sokulamulela futhi laliphumile lapha ukuba lithathe kungokwalo wo masinge iwundlu lizothatha umlobokazi walo ukuba abe seceleni kwalo njalo njalo lonke ibandla lasezulwini liyobuthana wo kuyoba yinto ebonakala inkazimulo bonke abancele beqoke ezimhlophe ezingenabala futhi sinoJesu siyobusa phakade wo woza ninihle inkosi yabiza ezwini woza ninihle wo ngithola ngingenamazwi niyabo Uzanile, uzanile. Ngingale idile tafuleni likaJesu noma nini. Manje kodwa uma esuka, akukho themba. Yena wapha isixuku, wajika amanzi abe yiwayini. Yena washo ukuthi akhola yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye okuyenza. Oh hey, yena othembisa lezi zinto ngezinsuku zokugcina. Yena owasho lezi zinto. Yena manje osesikhathini sesambulo salezi zinto zaziswa. Wozani nidle. Oh, ungakugeji mfowethu. Manje asikhothamisa amakhanda ethu umzuzu nje. Kusasa ebusuku ngomuzi kaNkulunkulu sizama ukuqashula lolo phawu lokuqala uma uNkulunkulu ezosiqashulela lona futhi asivumele sibone ukuthi lesi sambulo besini sifihliwe kusukela ekusekelweni kwezwe
Before we do that sinner friend
Ngaphambi kokuba senze lokho mngane oyisoni noma lunga lebandla elisivivi ngabe unobulunga nje ebandleni noma unabo ubulunga na futhi uma unobulunga kuphela ungathi kusondela nawe ngaphandle kwabo
You need a birth
Udinga ukuzalwa ufanele uze egazini ufanele uze entwele ejize susa nje amabala esono kuze kungabe kusaba khona ukukhunjula kwazo uma ubungakakwenzi ukulungiselela namanje ukuhlangabezana newundla emoyeni futhi ngamandla engithweswe wona ngumsebenzi wokuthunywa kwami anikezwe ngunkulunkulu samandla futhi akhonziswa mina yingelosi insika yokukhanya ngiyaliyala egameni likaJesu Kristu Ungazami ukuhlangabezana naye ngobulunga bedlangala bebandla lalomhlaba kuphela.
Come while the mediator, as far as I know, is still.
Uzani ngenkathi umlamuleli ngokwazi kwami esesihlalweni sobukhosi emela ngoba kuyoba khona usuku oyofuna ukuza ngalo futhi kuyobe kungasekho umlamuleli. Ngokuba uma sibona ihora siphila kulo onyakelwe ebandla wesikhombisa nezimfihlakalo zikaNkulunkulu ziba yilokho ebeziyiko nomoya kaNkulunkulu oqinisekisiwe ukhombisa yonke into ayethembisa ngezinsuku zokugcina kusasele isikhathi esingakanani na ngano isoni woza
Lord Jesus The hours are growing late
Kosi Jesu amahora khula ngokushiywa isikhathi kungahle kube ngisho late kunosicabanga futhi siyajabula kubona leli hora lisondela ihora elinkazimula kakhulu izwe elinikela laze ekholweni kodwa kumnqabi isikhathi esidabukisa kunazo zonke bezingake zibe khona bekungetholakale mazi kunkamisa izinhlavu zokwenza amagama ebezingezwakalisa inkathazo nosizi olulele ngaphambili futhi kanjalo kukho mazi abengabunjwa kunkamisa wethu ukuzwakalisa izibusiso ezihlalele ikholwa
Father, there may be some tonight here without hope.
Baba kungahle kube khona abanye kulobu busuku lapha bangenathemba futhi bayizidalwa ezingabantu abahlakaniphile futhi manje uma igazi lisesesihlalweni somusa iwundla uma lihambe liphume ezihlalweni zobukhozi liye enhliziyweni yabo kulobu busuku futhi lembulo kubo ukuthi balahlekile nalezandla ezinegazi lithi woza kuseyisikhathi sokuza nginikela mnaye zenkosi nomkhuleko wami ezandleni zakho yenza noma yini oyithandayo baba egambeni likaJesu namakhanda ethu ekotheme uma ungakahlangani nalesi sicelo nalesi sidingakalo uma kuphela wethembele ebandleni lakho kwakungekho lutho olwalungahlenga Uma wethembele kumeleni komuyo ongcwele usalokhu lahlekile uma wethembele emisebenzini yezandla zakho into ethizo yenzile imisebenzi emihle ulahlekile uma wethembele phakathi nephakathi nomkhuleko kanyoko noma kulunga kukanyoko uyidlo uma wethembele kuloko ulahlekile
If you've trusted upon some sense
Uma wethembele phezu kwevuzo elithize ukuze kuxakile ukuthize elinye idlingozi lokukhuluma ngezilimi noma ukusina uma kuyiloko kuphela othembele kukho futhi ungalazi iwudlu siqu sakho ungalazi khona ke ngiyakuyala phambi kukaNkulunkulu ilungisa leyo nto manje noNkulunkulu
Down in your heart pray
Phansi enhlizweni yakho khuleka futhi ube lula nje ngoba uNkulunkulu uzivihle ebululeni niyakumbula iBhayibheli lathi abaningi abakholwayo wenezelwa futhi sisanikhulekela ngithemba ukuthi nizokwenza esenu lezo sinqumo esisodwa saphakade Nkosi ngizothi yebo futhi isinqumo yitshe kodwa lisizani itshe ngaphandle kombazi wamatshe ongalisika ukulolonga indlu ukwenela indlu na
then let the Holy Spirit.
Manje ke vumela umoya ongcwele kusike kulokho yikho uye kubeni lokho fanele ube yikho uma nje uyilunga lebandla elinezitashi uma isoni noma ngabe uyini uma ungena kuKristu ungena umoya ongcwele uNkulunkulu akupho kujula kulowo busuku manje Nkosi njengoba usile ngaziyo ukuthi kuziwa kanjani futhi njengokuba ngokombhalo njengoba ngazi ukuthi kuziwa kanjani ngiyeza manje nalaba ngibanikele kuwe nezwi ngiyethemba Nkosi ukuthi izwi litholile indawo yale enhliziyweni yabantu kulobu busuku Uma bebakhona banjalo lapho ngazi noma ungenazo lezo siqiniseko sokumnandi bobukhona bukamoya ongcwele sihlala empilweni yabo lokho ulaka noma ukunganaki noma ukuzazi noma into ethize enqume lento enkulu kubo futhi yabavimbela kuyo Noma izivumokole sithize noma ivusa lithize kuba vimbele ebumnandini benhlanganyelo kaNkuluNkulu ukuthi manje kuzoqaqwa Nokuthi iwundu leso sinekazi isihloko somndeni esingcwele siza siphuma sihamba sisuka esihlalweni sobukhozi sehle sidabula izinkanyiso zezimfihlakalo zemihubhe yesihlalo sobukhozi sikaNkuluNkulu laphuma ukubiza ifa lalo uNkulunkulu yipho kulobusuku ukuthi bazolemukela Kwangathi sinqumo ngasinye singenziwa ngesizotha futhi kwangathi bangazinikela bona uqobo kulo lodwa elingabasika futhi libabumbe babe ngamadodana namadodakazi kaNkuluNkulu Manje emkhulekeni ozothile ngenza lokhu ngendlela ngizwa ngiholeleka ukuthi ngikwenze ngayo ngesizotha phambi kukaNkuluNkulu njengoba ezifakazele yena uqobo kini futhi ubungesuye umKristu kungenjalo ubungesikho lokho esikubiza ngokuthi umjoyini wehlelo kodwa ngiqonde umKristu ozelwe ngokusha Kodwa nikhola ngokuzothila ukuthi umlayezo uqinisile futhi ukhola ngesizotha ukuthi ungasindiswa kuphela ngomusa kaNkuluNkulu futhi uyakhola ukuthi ukhuluma enhlizweni yakho manje futhi ufuna kumemukela futhi usilungele izwi lakhe ukuba likusike kulokho yikho bese likwenza ube yilokho ofanele ukuba yikho
witness the same by standing
ngafakaza kufanayo ngokuma ngezinyawo zakho na uma lo muntu elapha futhi efuna ukwenza lokho okwenele konke yima ngezinyawo zakho
heavenly father I know not no more what to do But to quote your word,
Mawazi zulini angikwazi okunye ngingakwenza kodwa ukucaphuna izilakho lapha ngamadoda emi ngezinyawo zawo ezwayo ukuthi awakabi lapho afanele abe khona elungele loluhlwitho ngokuba lungenzeka ngaphambi kokuba kuvulwe uphawu lokuqala kithi. Futhi baba ngiyabakhulekela mina njengenceku yakho nginikela lomkhuleko kumeleli omkhulu uKristu njengoba bekhuleka nginikela umkhuleko wami nabo phezu kwesihlalo sobukhosi kaNkuluNkulu samanzinyo endlovu labo mhlatshelo onegazi uhlezi lapho kulobu busuku Futhi cishe impela noma ngasiphi isikhathi ngahle asuke sihlaleni sobukhozi ukuba aphume ukuba abizwe kungokwakhe khona ke yasisekho siyawe sisasele ngokwahlulelwa yibo Nkosi ukuthi laba bantu ngezinyawo zabo miyo ezinhliziyweni zabo benza ukuvuma kwabo futhi bethanda ukuvumela umoya kaNkuluNkulu ubabumbe futhi ubasike futhi ubalolonge babe ngamatshe aphilayo endlini yeNkosi uNkuluNkulu siphe khona baba ngibanikela kuwe manje futhi wena wathi oyongivuma phambi kwabantu yena ngiyakumvuma phambi kukababa wami nezingelosi ezingcwele futhi manje uhlezi lapho ebukhoneni bakho konke kulo usuku futhi bamile bevuma wena futhi inkosi uma lokho kuvela phansi ekugcineni kwenhliziyo yabo ngokuqiniseka impela nje njengoba izwi likankulunkulu liqinisile uyabamela manje futhi ubemukela emseni nezindawo zezihawu zegazi elihlanzayo lewundlu lobuhlatshelo futhi bazoba ngabakho egameni likajesu kristu amen manje wena ubona laba bantu bemi ngezinyawo zabo nensizwa khona phakathi lapho nabo bamile nina enizizwele ukuthi sonke isono nokulahlwa sekuhambile ngifuna nje nisukume abanye benu abasondele kubo baxawuleni bese nithi mfowethu ngizobe ngikukhulekela dadewethu ngiyakukhulekela baxawuleni nje bese nithi uNkulunkulu akubusise futhi manje wonke osele ungowesandla sikaSomandla uthi ngizokhuleka futhi ngizokwenza konke ngingakwenza ukunisiza embusweni kaNkulunkulu obiza namhlanje oJesu uyabeza obeza ngomusa Ngiyamthanda na? Akamangalisi na? Oh, besingenzani ngaphandle kwalokhu na?
Man shall not live by bread alone. But by every word.
Akusinga sodo umuntu ayakuphila ngazo, kodwa ngamazwi wonke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu umuntu uyakuphila. Oh ngondle Nkosi ngezwi. Ningakuyeki ukuhlangana njengomkhuba wabangakholwayo futhi kakhulu njengoba nibona usuku lisondela. NkuNkulunkulu ethanda kusasebusuku ngomusa kaNkulunkulu ngizozama ngakho konke kukimi ukumcela ukuba anxusele ukuthi imfihlakalo yalezi zimpawu lapho zigashulwa zizomemezela izwi likaNkulunkulu kubantu ngize ngibonane nani uNkulunkulu abe nani futhi manje ngibuyisela inkonzo kumfowethu edumileyo umfowethu Neville umelusi bangake omthandayo umfowethu Neville na manje sonke siyamthanda woza ngaphambili umfowethu Neville futhi Neville uNkulunkulu akubusise umfowethu
shall we stand together to our feet remember the service tomorrow night be much in prayer Expect great things of the Lord as we have already received from His bountiful hand. Shall we bow our heads together in a word of prayer? Heavenly